enkosi mzalo Neville masimenjalo komzuzwana ngokusithandaze masithobe inhloko zethu ingaba kukhosi delo sicelweyo ukubani ngasazisa ngokuthi phakamise izandla zenu nithi nje ukuthi ixondi ugcinene engqondweni oko oko nifuna ukucela kuye waye nikhole kuye ngenhliziyo yenu iphela ngelithuba ndinithandazelayo kananjalo bawasezulwini sikuthabatha oku njengelungelo lodwa ukuza endlini yenkosi ngolusuku lobumnyama ukuze sifumane ukukhanya kwelanga likathixo kubengezela ukuze sive umoya oyingcwele ucula ngabantu uthetha ngabantu isihlokwana nje semitha yelanga ngaphakathi siyakubulela ngoku ukukhanya kwasemazulwini ezintliziyweni zethu ngokuba abantu bakho baphakamise izandla zabo kule ndibano kuba banezicelo besithi banqwenela ukuba ungabaphendula ngale ntsasa kwaye ndiyathandaza bawo ukuba ubaphe ngamnye ngokwezicelo zabo kukho ezinye ezininzi ezifumbe phezu kwedesika nezinye izicelo ezininzi jikelele ezabantu abagulayo ababulalekayo imfonomfono ezisuka kude malunga namashumi amahlanu ngemini
Oh,
Thixo, siyakwenza ntoni, sikhokele Nkosi. Asiyazi indlela emasihambe okanye senze ntoni, kodwa wena unako ukukhomba ezi zinto. Kwaye siyakuthandaza ukuba usenzele oko. Kuba yinjongo yethu, Nkosi, ukuba obomi sibuphilayo emhlabeni sibunikwe nguwe. Kwaye sifuna ukubusebenzisa, sihlonele wena ngabo. Ngoku sikhokele kwezo zinto bawo sisikelele ngale mini nje ngoba sihlangene apha ukuphulaphula izwi lakho sicule amaculo sithandaze yiva imithandazo yethu cula nathi kumaculo ethu ukuze uthethe nathi ngelizwi kuba sicela oku egameni likaYesu amen ningahlala phansi Andinandawo ndiyaziyo nje ndiyibalula ekubeni lilungelo olukhulu kum ukuba ndime kuyo kunokuba ibiya kuba kukuma epulpitini ndiqhekezele abantu abalindileyo belambile benxanelwe isonka sobomi kwaye eli lilungelo elikhulu kuqala ndingathanda ukubuza ukuba ingaba kukho saphola kwarayithi okhoyo apha uheti okanye uoval okanye nawuphi na uheti ingaba uoval umnye nawe heti kulungile ndicele ukuba akanakuba nako na ukuza ngasendlwini ngokukhawuleza malunga nebendimxele khona uyazi afike endlwini ukuba nganako ndilibele ukuza nayo apha ngale ntsasa into enjani abanayo ezantsi phaya ngoko ndinje ukuba ndinako nidlule nje phaya endlwini xa ndihamba nisiya kweyoninkonzo emva kwenkonzo kwaye ngoku uEdith udade boheti esamase seyintombazana encinane owaba sisikhwala kwa sengumntwana kwaye ungumfazi ngoku kwaye ukwimo embi kakhulu ngoku mna malunga nonyaka odlulileyo ndaya ezantsi phaya xa wayeqala ukufumana ukuphatheka kakubi kwakhe kwaye ndakhawuleza ndafumanisa kwaye yintoni na ingxaki yakhe ngoncedo nobabalo lukathixo ngoku eneneni into eyingxaki yala mntwana uhleli amalungu akhe adibene kwaye akanako nokwahlukanisa kungenxa yoxinzelelo olukhulukazi kwimithambo luvo yakhe kodwa into ekuyiyo akukho nto esisikhwasilima ngokwasemzimbeni walo mntwana ngaphandle kokubandezeleka ziintlungu zobulima bobusana xa waye kwisithuba senyanga ezintandathu ubudala wakhala elila bonke ubomi bakhe phantse sada samthandazela kwiminyaka emininzi eyadlulayo kwaye wasoloko nwabile ukusukela ngoko de kwamalunga nesithuba sonyaka odlulileyo kwaye ngoku eneneni kukuyeka ukuya exesheni ngamanye amazwi kukutshintsha kobomi bakhe kwaye imithambo luvo yakhe ikwimo embi kakhulu kwaye inenekazi elincinane engqondweni yalo ndicinga ukuba lalisifa akazukuphila nje ukusuka nje kwiyure ukuya kwenye kwaye uyazi nabaphilileyo abomeleleyo abafazi bafumana ubunzima ngelinye ixesha kufuneke ngelinye ixesha bafakelwe ngokutofa incindi yedlala kwaye kufuneke baye ezibhedlele ukuze banyangelwe umothuko nezinto ezinjalo ngelo xesha umntu uneenguqu ezimbini zobomi anenguqu ukusuka ebukhwenkweni ukuya ebudodeni ukusuka bumfazi ukusuka ebuntombini ukuya ebufazini malunga neshumi elinesithandathu neshumi elinesixhenxe leminyaka abudala baligquba nje lihamba ngobusuku kwaye ukuba nje ungabanyamezela kobo budala nentombi yokobo budala kanye ngoku uRebecca ndiyamthandazela kwaye uBilly sonke ngabanye sisuka kobo buthubo obudala bempambano kwaye simelwe ukuba sibanyamezele sisazi ukuba yinto abamelwe ukuba badlule kuyo kwaye ngoku iDish ekweli xesha lotshintsho lweminyaka esixhenxe njalo kwiminyaka esixhenxe ubomi bakho buyaguquka ngoko isixhenxe siphinde kwasixhenxe yabona kwaye yenza ibonakale inobunzima kwaye leya yinguqu egqibeleleyo kwaye iyabakhathaza abafazi amadoda adla ngokuba nendlela ezingaqhelekanga ngeli xesha kwaye ngamanye amaxesha ashiye nabafazi bawo kodwa abafazi ababi nakuqhama emva koko kwaye sonke sidlula apho kwaye masikhumbule ukuba zizinto ekufuneka sizinyamezele omnye komnye siziqonde ezo zinto kwaye uEdith omncinane ufikelele kuloo meko ulahle umzimba kakhulu kwaye loo nto ubonakala embi kwaye ndiyanixelela ngomnye ebusuku seningekho ndawonye ninonke kwaye uhambo nje oluncinane nisihla niye phaya bahlala naye imini nobusuku kwaye uhambo oluncinane ukusuka kulo mnxuba neminye iminxuba eyahlukileyo iminxuba engoodade apha abanye benu bantu nihle kuya kubona usapho lwakwarayithi iqinisekile bangayithanda loo nto nihle nje nihlale nabo komzuzwana nithethe nabo nibabambe izandla kwaye nokuba lungeze lube ngaphezu kotyelelo lobuhlobo silibala ngokulula loo nto uyazi kwaye xa kufika kwethu amakhaya siye siyivuyele loo nto kwaye masikhumbule ukuba nabanye bayivuyela nabo nosapho lwakwarayithi ndiqinisekile lungayivuyela ndiyazi beniya kuyenza loo nto ukuba benazile ukuba bekukho imeko enjalo kodwa nandingayazi ngoko ke ndinixelele ngale ntsasa amalunga nayo yani niye kulutyelela usapho lwakwarayithi nizame ukukhuthaza uEdith ngoku ningamxeleli ukuba ubonakala embi mxeleni uba ukhangeleka emhle uza kwangcono nto leyo iya kuba njalo uba nje singahlala silindile ngaye sizele loo nto apha ungudade wethu kwaye silapha size kumxhasa loo mntwana kanye njengokuba ndifuna umntu oza kundibambela athandaze ngeli thuba ndijongene nokulingwa kwam kwaye nani niswele umntu ngezenu kwaye usapho lwakwarayithi belusoloko lulu elide elinye lamalungu amadala ehambayo le ndibano bona ndiyaqikelela nomzana uRoy Slaughter kunye nodade Slaughter ndibabonile kwimzuzwana nje embalwa edlulileyo ndabaphakamisela isandla ngethuba bebengena ndacinga mna buqu njengoko bendiqhuba ndijikela ikona ingaphi iminyaka ndababonayo umzalwana odade Slaughter bethatha iindawo zabo kule nkonzo phantsi kwamahlandinyuka kwaye nisanyovula nangoku kwaye usapho lwakwarayithi nabanjalo uyabathakazelela abo bantu uyabona kwaye masibonise ukubathakazelela kwethu ngoku namhlanje ndinomyalezo omde ungokumangalela kwaye ngoko ngokuhlwa nje ndiyeva kukho umthendeleko nokuhlanjwa kwenyawo njalo njalo ngoko umfundisi uza kuthetha kwaye siza kuhla kwaye ukuba ndinakho izani nonwabele umyalezo ovela kumfundisi ovela enkosini kunye novela ekuhlanjweni kwenyawo kunye nomthendeleko ngokuhlwanje eneneni iza kuba bubusuku obuxineneyo ngokuhlwanje ngoko sakuvuya ukuba nani ukuba kukho ndawo iyenye niya kuya kuyo kwaye sifuna ukuncoma udanralo kunye nomzalwana wethu nomzalwana ujackson kwaye aba bangabazalwana bethu neenkonzo ezingoodade ezimanyeneyo umzalwana ujack palmer olapha owalusa iqela lisezantsi egeorgia kwaye sifuna ukuncoma la madoda ngeentliziyo zethu zonke kuba ngamaxesha xa sineenkonzo xa ndingena baye bayeza ukuza kusityelela kwaye siyayivuyela loo nto ndiyambona ngale ntsasa umhlobo wam olungileyo uGqirha Livale nenkosikazi yakhe ndiphawule uDade Vale phaa kuqala kwaye bendisoloko ndibhekabheka ndikhangela ndifuna ukubona ukuba uphina umzana uLee kwaye ndine into emazantsi abadala abayibiza unomyayo wokuthetha kunye naye yabona nanini naxa ndilifumene bendisoloko ndimkhangela yonke imihla kula ngqungquthela abekho ezantsi phaya ukuza kundincedisa aze ndathi kulungile ukuba uli uyeza shumayelisani yena mna ndakuthandazela nje abagulayo saze samkhangela ngandlela zonke kwaye sikhange sibe nakumfumana ngoko ndimfumene unomyayi wokundirhiphulela yena xa ndiza kuthetha kwaye siyavuya uba nomzalwana nodade uVale apha ngale ntsasa kwaye mhlawumbi kukho nabanye abaninzi esingabaqondiyo ndibona udade apha endikholwayo ukuba usuka eChicago andina ndiyabaza abaninzi apha kodwa nako nje kubakhankanya ngamagama abo ngokuchanekileyo ngoko siyabavuyela nokuba basuka phina nokubani phi na ndiyababona abazalwana apha amaqabana amabini aza kubekwa izandla abasebatsha befundisi noko ngale ntsasa ababini abazalwana bethu bebala abavela phezulu eNew York kwinkonzo yasephiladelphia abebesanda kufumana iziqinisekiso zabo baza bachaza eli bandla njengendawo abavela kuyo kwaye siza kubabeka izandla uba uthixo abusikelele ubufundisi babo eNew York sineenkonzo ezimbini okanye ezintathu phaya ndiyakholwa umzalwana uMilano unebandla nalo phaya kwaye siyavuyisana nabo kwaye naba babini bephuma ngoku benzele abantu inkonzo phaya kwaye siyazivuyela ezo zinto inkosi mayinisikelele ngokukhulu ndithi xa ndibhekabheka ndibone abantu abahlukeneyo kwaye kunzima nje kubabiza bonke ngamagama kodwa ndiyazi uba yena uyaqonda ngoku ndiyakholwa ukuba udade wethu umdlali piano okanye omnye wabo angeza apha asidlalele xa lathi ilahle lomlilo lamchukumisa umprofeti limenza msulwa msulwa kangako kwaye xa ilizwi izwi likathixo lathi ubanawo siyela waphendula ndimlo thuma mna xa sibamisela abefundisi ngokubabeka izandla ngoku siyaqonda ukuba indlela yesibhalo yokumisela umfundisi kukubeka izandla ndiyacinga ukuba kulapho abazalwane bethu beletter rain okanye abantu bebattleford njalo njalo babhideka khona kwaye bakukubona oko ukubekwa kwezandla ukwaba izipho zomoya ngoku asikholelwa ukuba izipho ziza ngokubekwa kwezandla sikholelwa ukuba ukubekwa kwezandla kukunika igunya koko sele sikubonile yabona ngu-amen yabona ngoku xa bathi babeka izandla kutimothi nakwabanye abobuzalwana baqaphela ukuba kuloo madoda kwakukho isipho khumbula sikhwezele eso sipho sikuwe sivela kunyoko khulu ulois waye bakubona oko kutimothi waye ngoko ke amadoda amakhulu abeka izandla phezu kwakhe emmisela musa kubeka izandla phezu komntu kungakhange kubekho nto ibonakaliswayo uyabona waye bacela nje intsikelelo kwaye sonke siyakholelwa kuloo nto ngoko asizabi izipho ezezomoya koko nje siyaziqaphela size sibabeke izandla ukubanika igunya lokuba siyakholwa ukuba uthixo ubenzele abo bantu izinto ezinjalo ndiqaphele ngale ntsasa emva kanye emva phaya umzali umekeni osuka ndiyakholwa ukuba ngukini okanye umekeni umfundisi wasewisile lo uhleli phaya ngemva obesandula ukubekwa izandla kutshanje naye ndiyakholwa ukuba kunjalo apha eqongeni ukuze abe nokuhamba phezulu e-ohio nomzali udash kunye nodade dash kunye neqela lase-ohio ow xa sihlangene sonke zonke ezindawana zidibene kuyammangalisa akukho zimvaba nazimbophelelo zingento kodwa nje uyesu kristu kuphelele apho yabona sihleli nje kunye kwiindawo zasemazulwini lungile dade ukuba uya kusinika masicule nje le vesi inye yalo xa lathi ilahle lomlilo lamchukumisa umprofeti masicule sonke ngoku
when the coal of fire had touched the prophet making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, am I send me? Speak, my Lord. Speak, my Lord. Our brethren will come forth, if you will.
Abeze ngaphambili abanye befundisi wabanako abaza kubeka izandla bangamadlelwane apha kulo mnquba umzali uradel umzali ulem nabanye
Oh, millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brethren, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. What is your
ungubani igama lakho umzalwana umzalwana uOrlando Hunt osuka kwisixeko saseNew York ngaba kunjalo wena mzalwana uJoseph Coleman ngoku ukuba ndingakhe ndijike ndijonge kwisihlelwe bazalwana bam umzalwana uHunt kunye nomzalwana uColeman banobizo lukathixo ezintliziyweni zabo kwaye njengokuba sisandula kucula ingoma ngoku kukho izigidi ngoku eziselusizini nasesonweni ezifayo basivile eso sikhalo sibi sikhaka waye ngoku siyabacela ngxamani bazalwana ngxamani niye kubahlangula yabona khawuleza uphendule enkosi ndimlo nantso indlela abaphendula ngayo ngalentsasa waye thina nje njengabazalwana bale nkonzo kunye nesihlwele sikuvuma oku ngokubeka izandla zethu phezu kwabo nokubanika isandla sokunene sobudlelane njengabaza kuba ngamangqina kaYesu Kristu nenkxaso yethu apha ukuba siya kubaxhasa kuyo yonke into ehloniphekileyo nelungileyo kwivangeli sohlala siwathandazela la madoda ukuba uThixo uyakwasebenzisa ekumhloneleni kwaye bangabulungiseleli babo bungatyeba bube bukhulu eNew York akwaba ubabo ubomi babo ukuya kuzala ukukhonza yena besizisa izithungu ezixabisekileyo ubukumkanini banga banganobomi obude nobolonwabo yanga inkosi uThixo ngabarhanqa ngobukho bakhe obunaphakade abanike impilo namandla abagcine enkonzweni yakhe de uYesu Kristu ababizele kwikhaya laphakade izulu lokuphumla ngoku le ndibano njengoba sithobe intloko kwaye thina befundisi masize ngaphambili sokubeka izandla zethu phezu kwabo bawethu wasezulwini sibeka izandla zethu phezu komzana uHunt egameni lenkosi uYesu Kristu ngokoko sikwaziyo ngayo inkosi wabasoloko engolungileyo kwaye sibulela wena ngolo bizo lokubomi bakhe lokulungiselela nkosi thetha ngalo mzalwana zuza imiphefumlo zisa uhlangulo nkosi kwabo basekuthinjweni kuquka kugula nokugula ngengqondo kunye nokugula ngokwasemzimbeni nangokomoya nkosi mnike ulungiselelo oluyinene ukuze abe nako ukuthi esiphelweni sendlela yakhe ajonge kanye ezantsi kumzila omde abone ukuba ube nako ngobabalo lukathixo ukuthimba lonke utshaba ngaye uYesu Kristu inkosi yethu siyakucela oku amen phezu komzana uColeman kananjalo sibeka izandla zethu njengamangqina nkosi ngokunikezela isivumo elubizweni lakhe ukuba thina le nkonzo eliqela labantu bayakholelwa kuye njengesicaka sikaKristu kwaye sikucela ukuba umsikelele umphe obukhulu ulungiselelo olunamandla nokuba akuzuzele imiphefumlo nkosi ahlangule abathinjwa aze awaphule amandla kaSathana kubomi babantu ahlangana nabo mphe nkosi ubomi obuneziqhamo impilo entle kunye namandla kwaye kwakhona xa efika kwisiphelo sendlela thixo menze kwabe nako ukujonga kumzila ongemva abone apho ngobabalo lukayesu kristu abe nako ukwaphula lonke ityathanga lotshaba ngokuhlonela uthixo bawasezulwini akwaba la madoda ngoku ebeyakuhlala esebenza kwisivuno sikathixo zanga iintsikelelo zakho zingahlala phezu kwawo sihlale kunye nawo de kube lelo xesha siyakuhlanganisana ezinyaweni zenkulu inkosi yethu egameni likayesu kristu siyakucela oku amen uthixo akusikelele mzalwana uHunt akunike ulungiselelo olunesiqhamo uthixo akusikelele mzalwana kwaye akunike bubu ulungiselelo obunesiqhamo nawe mzalwana uColeman uthixo akusikelele
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure can be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, here am I, send me. Oh, speak my
wangangathetha kwiintliziyo ezininzi ezincinane thetha nkosi yam zibizwe nguthixo
We thank the Lord this morning for this great honor.
Sibulela kakhulu inkosi ngalentsasa ngelwonga lengaka inkonzo ibukele uthunywa befundise ntsimini kolusuku lokugqibela. Ubabalo lukaThixo luhambe nani bazalwana bam. Ngiyathemba wonithumela kumasimi ngaphandle nakwihlabathi liphela. Nishumayela butyebu kaYesu Kristu obungena kuphandeka apho bufuneka khona ngamandla. Niswele kakhulu ihlabathi namhlanje. Ngoku zininzi nje izinto ezilungileyo kofuneka sithabathe okuncinane apha sithabathe okuncinane phaya uze sibe nako uzifumana zonke kule nkonzo yale ntsasa
Today we are
Ngoku namhlanje ndithetha ngomxholo endi
sometimes don't like to approach these
Endingathandi uvelela ngamanye amaxesha gala amaxesha mabi Ngoku kwitawa edluleyo kuba abanye benu bebengekho kwaye kwayabazange bawufumane umyalezo wemfuduko yesithathu kwaye ukuba ndingathanda ukufumana amakhasethi ndiyakholwa ukuba nokuvuyela lowo imfuduko yesithathu yintoni le ikhoyo inkwenkwe egulayo apha okanye into or incinane ekhwalelayo inkwenkwe we wangawuthixo angayisikelela nantso ke kulungile nje emva kwale nkonzo siza kuthandazela abagulayo nakanjani na uyabona ngoku siza ku siyanicela ukuba ndinganakho ndifumane umyalezo omalunga nemfuduko yesithathu kwakwicala esithathu xa ukukhanya ingelosi yenkosi yathi yabizela abantu emfudukweni neyathi yazibonakalalisa ehlabathini kwimfuduko yabona ndicinga ukuba ngenene oku kuyamangalisa kum imfuduko yesithathu ningakhathazeka xa ndingatyeda le bhatyi yam ushushu kakhulu apha kulo mnquba ngale ntsasa kwaye sixhobo ekuphela kwaso sokuziphosisa esinazo kukuba kuba sizipheguze ngokwethu kufuneka nizivelisele umbane ngokwenu kwaye sisacwangcisa ngenye imini siya kufaka izixhobo zokuphosisa apha nje ukuba izinto zilunge ngoku singakuvuyela ukuba ningathanda ukuva umyalezo wemfuduko yesithathu ngoku sibe nazo zaninzi imfuduko kodwa ngokuqinisekileyo singagxininisa ndaweni ithile kwixesha elithile kwimfuduko ezintathu apho uthixo ekwimoya yentsika yomlilo athe wehla waza kubiza nokuza kukhetha abantu ngoku ukukhethwa kwabantu kwaye siyafumanisa ukuba xa wathi wawabizela kwimfuduko yakhe yokuqala wahamba phambi kwabo ekwintsika yomlilo waze wabakhokelela ebakhokelela kumhlaba apho kamva wathi wavela phambi kwabo ekwimoya yendoda ebizwa ngokuba nguYesu Kristu wayevela kuthixo kwaye waphindela kwakuthixo kwaye akazange amkelwe kwaye wayeze kukhuphela abantu ngaphandle kwemoya yokuzibumba ababengene kuyo njengokuba babenjalo phaa ezantsi eyiphutha bazinikela esonweni nakwindlela zamayiphutha waza uthixo wabizela ngaphandle kwaye ngoku sifumanisa ukuba ityeli lesibini babezinikele phantsi kokukhonkqwa kobungangamsha bamaroma baza bagxuphuleka kwizithethe bemka ekunyanisekeni kwenene konqulo waza uthixo kwakhona wathumela enye imfuduko waze wavela ekubume bomntu owakhokela umntu kwimfuduko yokuqala wayeyintsika yomlilo waze wathi xa wezayo ehlabathini kulo mhlaba waye bakhokelela kuwo iya kuba ngumfuziselo onjani ukuba mhle iwaka leminyaka yophumlo apho akhokelela khona ibandla ngoku siya kumbona enjengokuba enjalo kwaye siya kuba nomzimba ofana nowakhe ofuqaqawule kwaye namhlanje ngokukhanya kwevangeli okubonakalisa ukukhanya okusuka ekukhanyeni intsika yomlilo ebonakalayo phakathi kwethu inzululwazi ibonile ikoli ndixesha nakwihlabathi jikelele kwaye yona ingokwenzululwazi nangokwasemoyeni iqondakele njengentsika yomlilo ngeempawu ezifanayo kwanezo zinto zifanayo yahlala izizo kwaye ngoku phakathi kwiintsuku xenikweni kukho ukubaxa okuninzi nezinye izinto nangoko uthixo usoloko eziqondakalisa ngoku sifumanisa oku kwaye into emangalisa njani ukwazi ukuba lo mnquba wasemhlabeni ngenye imini lo mzimba mdala ubuthathaka sigula sibandekizelekile kuwo uya kutshintshwa wenziwe ufane nomzimba ongowakhe wokuqaqawuli saye siya kumbona njengoko enjalo size sibe naye kwelo lizwe sisingise kulo namhlanje owu ndingakuphantse kusenze sizive singangaphakama sicule ndisingise kwilizwe ledinga mhlawumbi ba ube becula yona kwinkonzo yobhaptizo nakanjani na kuba ingoma yethu yobhaptizo leyo ngoku kubazalwana abalapha nakwelozwe aya kuya khona la makhasethi oko kukuthi kwihlabathi jikelele le miyalezo ayikhethanga bani Waye asingethandi kuba abantu bacinge kuba into yesiduko esithile okanye ibutho labantu abayibaxayo abahlanganiseneyo ukuze sisahlule kubonakale njalo singenalo ukholo okanye sisahlula kuye nabani na okanye ngokuchasene noThixo okanye ngokuchasene nebandla simele ibandla.
But we're only trying to point out.
Kodwa sizama nje ukubonakalisa ngomoya oyingcwele nangoncedo lwakhe imbangi yale yantlukwano sinayo namhlanje. Thina asikholelwa kuyo.
We believe that all
sikholelwa ekubeni zonke iinkonzo zimele ukuba nobudlelane zingacalulani amawisile kwibutho lawo namabhaptizi kwelawo nebutho lobunye nelobutrinity nokunye esinako zonke zizintlaba zahlukane.
It should be together.
Sikholelwa ekubeni zimele ukuhlangana njengeqela elinye elimanyeneyo lomzimba kaYesu Kristu zilinde okokuza kunobuqaqawuli. Akumelanga kuba zahlukane nakanye. Kwaye yintoni yahlulahlulayo? Kumele kubekho undoqo wesizathu sokuba sibe asimanyenanga. Ekuyiphononongeni ndiphawula ekuyiphononongeni ukuba asiyomibala yesikhumba sethu. Kuba simthubi mnyama simtsundu nomhlophe sonke ngokwahlukeneyo sikwimibutho eyahlukeneyo asilohlobola kutya isikutyayo sonke sitya ukutya okufanayo sinxiba uhlobo olunye lwempahla njalo njalo kodwa ndiyayibona apho kanye ikhoyo ngumntu othe waphambuka kwindlela eqingqiweyo yemfundiso yevangeli mntu ngamnye kwaye kumele kubekho indlela yokubonisa kanye ukuba nguphina olungileyo nguphina ongalunganga kwaye inye kuphela indlela yokuyenza asikokutolika ilizwi koko lifunde ngolo hlobo lililo ulikholelwe ngolo hlobo xa umntu ngamnye enika eyakhe ingcakiso eyakhe ilenza lithethe into eyahlukileyo ilibuyisela emva kwimvelaphi yombutho webandla lamakatolika lona ibandla lamakatolika likholelwa ekubeni uThixo usebandleni lakhe kwaye ilizwi alinanto yakwenza nalo kwaye uThixo usebandleni lakhe kwaye thina amaprotestani njengoko sifumanisa na njengakwisityhilelo esahluko sifumene esixhenxe ukuthi zonke zafumba ndawonye nokuba inkonzo yamakatolika yayingunozala wemibutho yonke kwaye siyawubona umbutho wamaprotestanti osamfamekileyo umfamekile unemvelo efana nebandla lamakatolika ibhayibhile ilibiza ibandla lamakatolika ngokuba lihenyukazi elamaprotestanti ibandla ithe ngamahenyukazi yathi ihenyukazi lalingunina wamahenyukazi kwaye abo ngabantu ngumfazi odume kakubi onganyanisekanga kwizifungo zomtshato wakhe kwaye sonke sibanga uba singumtshakazi kaKristu ukanti asinyanisekanga konke ingaba yintoni ebanga unganyaniseki ngokuphila ngokuchaseneyo nengeqesho awathi uThixo wayalela umtshakazi wakhe ukuba aphile ngayo leyo imbono yam ibhayibhile yaye ililizwi likaThixo elingenakuphosisa ndiyakholwa
Therefore we find out
kwaye ngoko sifumanisa ukuba ibandla lamaprotestanti ukuze libe nombutho liyazahlula nditsho nakwizibhalo ukuze lizenze umbutho abefundisa babekwe izandla bayakubambela kwizinto aba ngoku beza kwigumbi lam lokufundela nakwamanye amagumbi ngamakhulu bandixelele mzalwana uBranham ucela ungeni kwaba bantu akukhona banina onokumaphaya achasane noko bayazi ukuba yinyaniso kutheni nditsho kutheni ngakwenzi nje kulungile uyabona ukuba ndiyakwenza njalo ndiya kusinibela isonka sam akukho namnye ndinolungiselelo ndinyanzelekile ukuba ndiye enkosini kwaye ndinyanzelekile ukuba ndiye ebantwini kwaye andisaye ukuba namxhasi ingaba uyaqonda ukuba uKristu yedwa uye umxhasi wethu ibhayibhile ngumxhasi wethu yabona kodwa yona yabona loo nto ngoko iyayilahla ibandla loprotestanti kanye ngolo hlobo ilahla ngalo lamakatolika ibandla ibandla lamakatolika alikhathali kulungile anditsho andiyenzi kwada kangako ukuba abakhathali kokuthethwa ibhayibhile bayayikholelwa ibhayibhile kodwa yabona banekukushiyelana isikhundla kobupostile into ibandla lamakatolika elisekelwe phezu kwayo oko kukushiyelana isikhundla koophapha kwaye babiza upetros ngokuba nguphapha wokuqala ukuhla ngoku bayakholelwa koko bakukholelwa ngamandla oko kwaye amaprotestanti yabona aya ahlanganisana abe nombutho kanye njengoba benzayo enicea erome apho baqulunqa khona ibandla lamakatolika ngekwiqumrhu lasenicea kwaye sifumanisa ukuba ayinto enye omabini ayinto enye ayalishiya ilizwi likathixo benze umbutho yabona kwaye xa kufika kwiinyaniso ezininzi ezinzulu ezibonakala zingaqhelekanga namhlanje intsha kubo loo nto kuba bafundiswe izithethe kuphela asinazithethe koko ibhayibhile asinayimbi into ngaphandle kwelizwi elingcwele likathixo kwaye yiloo nto esimi kuyo Kwaye ngoku namhlanje ndifuna ukufunda isibhalo umzuzu nje. Kwele ingcwele elindilisekileyo ilizwi likaThixo elifumaneka kwincwadi kaLuka ongcwele. Isahluko samashumi amabini anesithathu sikaLuka ongcwele ukusekela ukufumana iqonga loku ndifuna ukukuthetha. Umongo wengcinga koko ndifuna ukukuthetha. Kwaye ngoku ndingatyhila kuLuka ongcwele esamashumi amabini anesithathu isahluko. Kwaye ndifuna ukufunda ibenye ivesi nako kuphela endikufunayo njengesiseko ngale ntsasa ukuze ndisibeke phezu kwakho. Ngoku masifunde eyamashumi amabini isahluko samashumi amabini anesithathu ivesi yamashumi mathathu anesithathu kwisahluko samashumi amabini anesithathu. Bathi ke bakufika kwindawo le kuthiwa lukhakhayi bambethelela emnqamlezweni khona apho. Kwanabenzi bobubi abo omnye engasekunene nomnye engasekhohlo. Ngoku ndifuna ukuthabatha abe mane amazwi phaya kweso sifundo okusekela endifuna ukukuthetha. Bambethelela emnqamlezweni khona apho amazwi amane. Kwaye ngoku umxholo wam ubizwa ngokuthi
I'm bringing an indictment to
ndifuna ukubeka ityala kwimvaba zenkonzo zanamhlanje nakwezininzi ezizimeleyo ngokumbethelela emnqamlezweni uYesu Kristu ngokutsha namhlanje. Ndibabeka ityala ngale ntsasa ubizwa ngokuthi ukubeka ityala. Kwakhona ndifuna ukubabulithabatha ngokungathi ligumbi lenkundla yamatyala apho kukho kwaye ngapha yokoko ipulpiti nenkonzo yinkundla yamatyala. Ibhayibhile yathi sisihlalo sokugweba ukuba uqala endlwini yenkosi kwaye le ifana netrone kunye nequmrhu labantu elifungele ukugweba ngobulungisa kunye namangqina kunye nokunye. Kwaye ndinalo namhlanje eliya kuba lingqina lam ilizwi likaThixo. Kwaye ubeko tyala lwam ndijongene neenkonzo zanamhlanje. Ngoku andingenisi moni kule nto, ndikubhekisa nje oku kule nkonzo. Kwaye kuza kuba semakhasethini ngoku. Kwakhona ndiza kuzama ukugqiba ngokukhawuleza kangangoko ndinako. Ndimangalela esi zukulwana ngokumbethelela emnqamlezweni okwesibini uYesu Kristu. Kwaye ngoku ukwenza oku kwesi sigaba sexesha siphila kuso mandenze oku mandibonise ubungqina. Ukuba ndimelwe kukumangala umelwe kukubonisa ubungqina besenzo solwaphulo-mthetho olo lwenzekileyo. Ndimele ukubeka ityala ndimelwe kukuzisa ubungqina bokubonisa oko ukuba kunjalo ukuba oko ndikutshoyo komiswa phambi komgwebo wentloko nawuphina. Kwaye mna ndizithabatha njengegqwetha kule olubeko tyala elo ilizwi likaThixo lilingqina lam ndisibeka ityala esizukulwana ngokubethelela emnqamlezweni. Mandibonise kwaye ndiza kubonisa uba lo moya ufana usebantwini namhlanje lowezisa ukubethelela emnqamlezweni kokuqala kwaye benza kwaloo nto. Mandikwenze oko ngokuba izawuba kukubethelela emnqamlezweni kukuba babethelele emnqamlezweni. Ndimelwe kukubonisa ebantwini ukuba olo luvo olunye lusebantwini namhlanje lwenza into enye ngokwasemoyeni oko bathi bakwenza ngokwasenyameni ngoko. Bambethelela ngokwasenyameni uYesu Kristu unyana kaThixo. Kwaye ngoku namhlanje kwangelo lizwi linye kwanangomoya oyingcwele omnye nelizwi elinye ndinqwenela ukubonisa icawe apho zimi khona ukuthi zenza kwaloo nto inye namhlanje kwaye iBhayibhile yatsho ukuba baya kuyenza. Kwaye oko kubonisa ukuba olo lolu suku siphila kulo yayingenakwenziwa loo nto kwiminyaka embalwa edlulileyo. Ndingathi kwiminyaka engamashumi amahlanu edlulileyo yayingenakwenziwa, kodwa namhlanje lixesha elililo ngenene eli. Kwaye yayingenakwenziwa mhlawumbi kwiminyaka elishumi edlulileyo, kodwa ingenziwa namhlanje kuba ixesha liphelile, sisekupheleni kwexesha. Kwaye ndiyakholwa njengesicaka sakhe ukuba sesiza kuwela nje ukusuka kweli lizwe ukuya kwelinye. Ngoko ke ixesha lenguquko yesizwe liphelile. ndikholwa ukuba esi sizwe asinakuguquka. Ndikholwa ukuba siwele umda ophakathi kwenceba nomgwebo. Ndikholwa ukuba siyahexa esikalini. Mzana uBranham, phambi kokuba uqalise ityala lakho uza kuyiqondakalisa njani loo nto? Yile nto nje yokuba sinetyala lezo zono zinye wathi uThixo walitshabalalisa ngazo ihlabathi kwihlabathi langaphambi konogrumbe. Sinetyala lezo zono zinye wathi watshabalalisa ihlaba laseSodom naseGomora ngazo. Kwaye ngoku sikwanobo bungqina bunye bomoya buphambi kwethu. Onke obo bungqina bunye bomoya baziwa kwihlabathi jikelele. Bona bathi bathoba inceba zikaThixo phezu kwezo zizukulwana ukuba kananjalo ukubala kwezisa umgwebo. Ngoko ukuba isizukulwana salelo nceba yenye yaliwa ngalo mhla, uThixo angaba kanabulungisa ukuba ngasiyeka sidlule singagwetywanga. Njengokuba uJack Moore umhlobo wam wakhe wathi, ukuba isizukulwana esithe sedlula ngaphandle kwesohlwayo esivela kuThixo, ngoko uThixo anganyanzeleka ukuba avuse iSodom neGomora acele uxolo ngokuzitshisa. Ngoku siyazi ukuba ngokomoya benza kwa into enye namhlanje, kuba bayayenza nabo ngenxa yesizathu esinye, kwangendlela enye abenza ngayo ekubethelelweni kwenkosi ngokwenyama. Bayenza loo nto ngenxa yomona, ngenxa yobumfama bomoya, kuba abafuni kubona, abafuni kuyiphulaphula. uYesu endleleni yakhe emhlabeni wathi watyapha uIsaya kuthetha ngani, ninamehlo aniboni nendlebe ningeva, yabona? Isizathu esikwasinye isesiso yinjongo nesizathu ezinye ezisa ukubethelelwa kukaKristu ngokutsha njengokuba siza kufika kuloo nto ngethutyana ngenxa yezizathu abenzela zona ngoko. Abanakufumanisa nto iphikisana nako, abanasibindi sakuzama ukucela umngeni kuyo. Kwaye bayazi ukuba ubungqina bukho, kwakhona bayazi uba iBhayibhile itsho njalo. Kwaye inye kuphela into abanokuyenza kukuyinyelisa. Injalo ngqo ngoko nako konke oku kwaye zizathu ezinye. Kwaye ngoku phezu kwesiseko ndicela umngeni kwesizukulwana ngokubethelelwa kukaYesu Kristu. Ngokubethelela kwaye banobutyala ngezimdaka ezikhohlakeleyo ezizithandayo izandla zobuhlelo, bayibethelela inkosana yobomi eyayifuna ukuzityhila ebantwini. Uthi kwaloo mntu mnye, ekuqalekeni ubekho ulizwi, waye ulizwi enguThixo, ulizwi waba yinyama, waza wazibonakalisa ulizwi wabonakaliswa esenyameni, waza bayigweba inyama bayibulala ngokuba ulizwi wabonakalaliswa. AmaHebhere esahlukwesimesithathu vesi yesibhozo athi uYesu Kristu sekwanguye izolo namhlanje nangona phakade, ikwanguloo lizwi mnye, yabona? Kwaye ngeso sizathu sinye bazama ukubethelela ilizwi. Ngoku kwisicathulwa sam ukubuyela emva kumxholo endifuna ukuthabatha apho ngamazwi mane, masicacise apho esona singcwele isixeko ehlabathini iJerusalem, apho esona sixeko sisesenkolo ehlabathini, apho bona abona bantu bokholo ehlabathini, kwisidlo sonqulo isidlo sePasika, apho kweyona ndawo yonqulo esona sixeko senkolo oona umkhulu kwimibutho yonke intloko yayo yonke, apho bona abona bantu banenkolo kwihlabathi lonke bahlanganisana besuka kulo lonke ihlabathi, bona babethelela okona kufa kulihlazo kwakunokubakho ukubulala umntu anobulawa ngako, eze ekhululwe impahla yakhe walidela ihlazo. Umnqamlezo unesikwenga ajijelwe ngaso, kodwa bayihluba impahla yakhe kuye. Elona hlazo apho esona sikhulu isixeko sonqulo, bona abona abantu bakholiweyo babethelela okona kufa kulihlazo, yena oyena mntu uxabisekileyo. Ukuba oko akwanelanga ukusigweba isizukulwana, apho owona mbutho unenkolo
The biggest of all the churches gathered together in one place. They, the most religious people of all the world. The people who are going to be worshippers of God. They gathered.
Abehlanganisene kwizidlwe esikhulu esingcwele abanaso inhlambululo yepasika esikweni babekhutshwa ekukhonkweni besisiwa enkululekweni kwaye apho ngelo xesha bona ngelo xesha abona abantu bakha bakholwa kwesona sidlo sonqulo kweyona ndawo yonqulo ezisa phezu kwenkosana yobomi eyona nto yakhe yalihlazo inokwenziwa ukuhluba indoda nokuyixhoma emthini ngokuba uqalekisiwe watsho umthetho abebenqula ngawo uqalekisiwe oxhonywe emthini kwaye wenziwa isiqalekiso ngenxa yethu bamhluba iimpahla zakhe bambetha bemphoxa kanye uthixo wasemazulwini bethatha iimpahla zakhe kuye bambethelele emnqamlezweni
Him, there they crucified him.
Yena, bambethelela khona apho, phansi kwesohlwayo esiphambili sama Roma, okona kufa kulihlazo, ayinakuba kudutyulwa namhlanje.
The most shameful death today would not be to be.
Okona kufa kulihlazo namhlanje, ayinakuba kutshayiswa imoto ufe, urhaqwa ngamanzi, ukuthanga umlilo.
But the most shameful death today.
Okona kufa kulihlazo namhlanje, sisohlwayo esiphambili sasesidlangalaleni. Apho ihlabathi lonke likugweba likubiza njengonetyala kwaye lonke ihlabathi labeka izandla zalo phezu kwale ndoda beyibiza njengenetyala xenikweni yayimsulwa kwaye wafa phantsi kowotshaba hayi omhlobo wakhe hayi imithetho yakhe koko phantsi kokubethelela kotshaba inkosana yobomi oyena mntu uxabisekileyo wakha wakho okanye uya kuze abekho uYesu Kristu yena oyena mntu uxabisekileyo Kugcine oko engqondweni ngoku njengoko sisakha iqonga kumacala onke namhlanje. Ungakhe ucinge kwindawo efana neYerusalem apho iminyaka engamakhulu angamashumi amabini anesihlanu okanye ngaphezulu bathi abantu okanye amakhulu eminyaka ndisenokuba ndiyenze emininzi kakhulwana isenokuba kwakumalunga nesibhozo okanye ithoba lamakhulu eminyaka okanye into enjalo. Andazi nje kubam ingaphi na siyintona isithuba ukusuka ngexesha likaSolomon lokwakha itempile. Ndiyaqikelela kumalunga neminyaka engamakhulu asibhozo into enjalo. Hayi babejonge ukuza kukaMesiya babehlanganisene apho beza kunqulela ipasika khawufane uyicinge loo nto ngoku intloko yabo bonke abafarisa abasadusi nezinye kwintlangano enye enkulu yokunqula uthixo eyona ndawo ingcwele iYerusalem itempile yenkosi kwanabantu benkosi bathabatha inkosi ngokwayo bayibethelela nesohlwayo esiphambili into enjalo ngoku loo mazwi mane bona bambethelela khona apho ngoku usabonisa ibhayibhile uyabona ngamazwi amane nje kodwa ibhayibhile iyazishwankathela iinyaniso zayo ngoku mna kufuneka ndihambe indlela ende ndijikeleze ndicacisa oko ndithetha ngako kodwa ibhayibhile akukho mfuneko yakuba icacise nto yonke nje inyaniso ngoko ibhayibhile akukho kwanto kufuneka icacisile akudingeki ukuba icacise loo nto ngokuba yona inyaniso iyonke nanga amagama amane omqokozo omkhulu wayo wenyaniso ndiza kuzama ukuyicacisa kwaye ukuzama ukuyicacisa ngokucacileyo kofuna uvimba wencwadi akukho ndlela ndinayo yokucacisa loo magama amane kodwa ngoku masithi ngoncedo lwakhe lowo wabangela ukuba ibhalwe sizame ukucacisa la mazwi mane siyizise ngendlela eyakuthi abantu bayiqonde ngayo yintoni esinayo phambi kwethu ngoku sinobethelelo lokuqala oluthe thaca phambi kwethu eyona ndawo ingcwele abona abantu bakhonzayo okona kufaka kulihlazo koyena mntu uxabisekileyo
oh
isisichasi mpela bethu oh bethu ilihlazo ngoku masithabathe okokuqala elokuqala igama apho masithethe ngalo imizuzwana phambi kokuba sizise isimangalo siza kucalula oko sinibonise ukuba babesenza ntoni na ukuze sifumanise ukuba ukumangala kwam kulungilena okanye akulunganga apho iYerusalem eyona ndawo ingcwele engena kumbi kuba itempile yayilapho eyona ndawo ingcwele ngokuba kuyo itempile yayilapho kwaye amajuda avela kwihlabathi lonke ehlanganisene kule ndawo indawo yokudibanela unqulo eyona inkulu indawo yokunqula yayikho yayiseyerusalem itempile yayilapho kanga ngokuba ubhaliwe wonke ubani wonqulela eJerusalem. Kulungile ngokuba sisizikithi sokunqulela. Kwaye namhlanje obeva omnye efuna ukuthi bona usise kwezinqunguthela zinkulu apho la mahlelo athi abe nazo. Kwakhona sibeno noluvo lwe isixeko iVatican kunye nokubekwa koophapha nabanjalo bona wonke ubani uthi simelwe kukuba nomhlaba omkampisa okwamawisile okanye ingqungquthela yeBhayibhile yamaBhaptist okanye simele ukuya eRoma sonke nalapho kukho eyona ndawo inkulu ibalulekileyo bayibiza ngokuba yobuKristu ngexesha lemfazwe ephelileyo ekuweni kweRoma. La majoni amajamani abaninzi kuni bafana ukuba bayazi ngale nto. La majoni amajamani abuyela emva yokungena kwisixeko iVatican Empire edubula kula mameli kanje ngokuba ehlasela umzana uFang nomzana uRobertson nabaninzi nomzana uBiller nabaninzi bawubazalwana babe kulaa mfazwe bayazi. Kwaye yazi intoni sakhupha imiyalelo yokuba babengena kudubula kwesa sixeko amamelika.
You stood there in the
Target Field.
But at the West,
Westminster Abbey, eNgilane, nanokudubula nje ngokukhululekileyo kuyo. Kulapho amaProtestanti ayehlanganisene khona, ngoko kwavumelekile ukudubula kuyo, kodwa hayi ukudubula kwiVatican. Ngokuba ngokukamongameli Roosevelt, ndayiva intetho yakhe xa wayesasaza ngobo busuku, ibizwa ngokuba intetho yangasemlilweni. Wathi ekuweni kweRoma wathi leli njani ihlazo ngokuba iRoma intloko yabo bonke ubuKristu. Ucinga ukuba ingangumprotestanti othetha loo nto? Ngoko iziko elikhulu lenkolo yobuKristu kulungile, siza kulibeka eYerusalem. Ukubani afuna ukwenza njalo? Ukuba ningathanda ukuyenza loo nto, masilibeke eYerusalem intloko yazo zonke ezinye ezi.
The Sanhedrin
nabafarisi nabasadusi onke babenyuka baye eJerusalem yayilikomkhulu ngenene elo. Kwaye kubomi bobuhlelo nimelwe kukuyamkela into yokuba ibandla lamakatolika laseRoma lingunina wabo bonke ngokuqinisekileyo linguye. Kwaye laqala kwiPentecoste apho kulapho baya khona bakuzenza umbutho.
Ngoku
thina maProtestants singoodade nje abancinane abaphuma kwelo bandla. Ngoku masithi kungalapho kwiVatican namhlanje okanye apho eYerusalem njengoba kwakunjalo ngalo mhla xa onke amadoda ayemele ukuba aye eYerusalem ukuya kusebenza kukhonza. Kwakutheni ukuze benze loo nto ngaloo mihla kaYesu? Kwakutheni ukuze bathi bonke abantu bamele ukunqula eYerusalem? Kuba inye kuphela indawo uThixo ayakuba nobudlelwane kuyona umntu, leyo ke kuphantsi kwegazi ledini. Naso isizathu babemelwe ukuya eYerusalem. UThixo akanamzi ahlangane nomntu nakuyiphi na enye indawo ngaphandle kwaphantsi kwegazi. Xa usala igazi, ngoko indawo yakho yokuhlangana noThixo isusiwe. UThixo wenza isigqibo sakhe sakuqala emyezweni wase-Edeni sokuba umntu uya kumnqula kuphela phantsi kwegazi eliphalaziweyo ledini. Kwaye loo ndawo kuphela uThixo wahlangana kuyo nomntu ngoko. Kwaye loo ndawo kuphela uThixo wakhe wahlangana nomntu kuyo. Kwaye loo ndawo kuphela ahlangana nomntu kuyo namhlanje uphantsi kwegazi elaphalazwayo ledini. Yabona? Andikhathali nokuba ngumwisile, umbhaptizi, umrhabe, ukuba ninozilibala iyantlukwano zenu, ubukatolika baseRoma, noba intoni na, nize ningene phantsi kwegazi eliphalaziweyo, uThixo uyakuhlangana nathi sobabini apho. Nako apho sinokuhlangana khona sonke sibe nobudlelwane phezu kwemihlaba efanayo. Kodwa ngaphandle koko akanakuhlangana nje nawe ngokuba ungumwisile. Akanakuhlangana nje nawe ngokuba ungowenkonzo kamoya. Uyakuhlangana nawe phantsi komqathango omnye lowo kuphantsi kwegazi eliphalaziweyo. Ayizono zakho zithe zavunywa zapheliswa phambi kwakhe. Ngoko ngegazi kwaye igazi lihlala liphambi kwakhe njalo. Kwaye ngoko ke unokukubona kuphela ngaphaya kwegazi eliphalaziweyo. Kwaye umhlophe ngokwekhephu, yabona? Xa uthe wazivuma izono zakho kungenjalo awukho apho, awunako ukufumana budlelane. Naso isizathu sokuba ningaziboni ezi zinto zisenzeka emabandleni. Bayavuma uba bayakholwa kwigazi kodwa balakwa elo cebo lokuya kufika egazini ilizwi. Yabona? Inye kuphela indlela uThixo ayakuhlonipha ela lizwi ngayo. Awunawuzolihlonipha ela lizwi ungene uthi ndingumkatolika waseRoma ndibange uba makwenzeke oku. Awunakuyenza loo nto umwisile mbhaptizi okanye unkonzo kamoya, awunakuyenza loo nto. Inye indlela yokwenza loo nto kuphantsi kweenceba zikaThixo ngobabalo lwakhe, oko kumele kukuza ngegazi elaphalazayo likaYesu Kristu. Uthi, Nkosi, ndiyalibanga idinga lakho, yabona? Ukuze ubangenene uphantsi kwegazi, uThixo ubophelelekile kwela lizwi. kodwa kuqala umelwe kukuba ube phantsi kwelo gazi. Niyayibona ngoku? Akumangalisi uba babe ngabi nakuyikholelwa imimangaliso nje. Akumangalisi uba ningabi nakukholwa kumandla angaphezu kwendalo. Akumangalisi uba babe bayawagxeka. Kungeso sizathu sinye abantu bawagxeka phaya kudala ngesizathu esinye bawagxeka namhlanje. Anetyala kangangokuba kunokuba njalo ukuba netyala. Kuba kuphantsi kwegazi elaphalazwayo kuphela. Kwaye abo banokuthi benze njalo umzalwana omncinane othe wenza kanjalo ngentobeko wathabatha uthixo elizwini lakhe waze waphuma phaya wavuma izono zakhe walibala ngayo yonke nemigaqo mfundiso nezinto ezinjalo aze eme apho phantsi kwegazi alikholelwe ngoko nokuba bafuna ukumbiza umbaxi bafuna ukumcalula nje njengokuba besinokutsho elo gama lilungileyo ukuba lisetyenziswe epulpitini kodwa ukuze nje niqonde bathi ungo into engaqhelekanga ngapha koko asingabo bangaqhelekanga sonke yabona ikholwa liyinto engaqhelekanga kongakholwayo nongakholwayo uyinto engaqhelekanga kwikholwa ngoko ngubani oyinto engaqhelekanga yabona umfama uyinto engaqhelekanga kusomashishini usomashishini uyinto engaqhelekanga kumfama yabona ngoko ke nguphi xa kunjalo ndiyanixelela usindiso luyinto yomntu ngamnye phakathi komntu nothixo yedwa umntu osisiqu omnye silusebenza olwethu usindiso ngokuzoyikela nokungcangcazela kwaye andisazi esinye isiseko njengomfundisi ngale ntsasa okanye njengomlungiseleli kakristu ngaphandle kokuyibeka apha phantsi phezu kwelizwi andinako ukuyibeka phezu kwayo nantoni nayenye ngoku sifumanisa apho ngoko ukuba kuphantsi kwegazi kuphela apho uthixo wayehlangana nomkhonzi ngoko babehlanganise neyerusalem nokristu uyimvana yedini ekubonelelwe ngayo kwaye namhlanje inye kuphela indawo uthixo ayakuhlangana kuyo nomntu apho ke kuphantsi kwegazi likayesu kristu nakuyiphina enye indawo igwetyiwe uthixo akasayikuva ungazenza zonke iindidi zokuvakalelwa nazo zonke iindidi zeizimu ungcangcazele ukuxhume ube negazi nomlilo nomsinayo yonke enye into kodwa okoko nje obo bomi bungathelekiseki nelizwi aze uthixo ngokupheleleyo akubonakalise obo bomi ngoko akukho mfuneko yakuzama ngokuba ungaphandle kwaye uthixo akasayi kuze ahlangane nabo bude bungene ekulondolozweni kwelo gazi kunjalo ngoko uyabona esibhalweni sineyerusalem ibandla linayo isezulwini iyerusalem yasezulwini apho uthixo anguthixo khona kwaye namhlanje ayikho phantsi kwamgaqo uthile okanye into ethile esizama ukuyenza iyerusalem singathanda amawisile angathanda ukwenza njalo ngoku athanda ukwenza ikomkhulu lamawisile ejerusalem amakatolika angathanda ukwenza iroma ukuba ibe yiyo kwaye kwaye indawo ezahlukeneyo apho sinamakomkhulu ethu khona singathanda ukwenza eyethu iyerusalem kodwa ibhayibhile itsho ukuthi iyerusalem yethu yeyaphezulu engunina wawo wonke amakholwa ngoku kwaye ukristu uyimvana kathixo ekubonelelwe ngayo kaphela indlela okwakufaneleke ngayo ngoku ubonakalisa ukuba la iyerusalem yayiphelelwa nini yayisebenza kwade kwayilo yure igazi lekhwane lalimlungile kwade kwayilo mini kodwa ngoku ekubethelelweni liyatshintsha inkqubo endala iphelile kwabakho entsha yaze imvana yaba kwidini imvana yedini yayisemhlabeni babegxeka apho besenza kanye laa nto babemelwe kukuyenza injalo loo nto uthixo makabonge ngenxa yokubona ukukhanya kwasezulwini kumangalisayo kulo mhla wokugqibela ngokuba amabandla enza kwaloo nto inye namhlanje kude kwayiyure apho unqulo lombutho olugwetyiweyo laqondakalaliswa ukuba linikela njengedini ilizwi likathixo ukusukela ngoko kufika ilizwi kwaye ibe lilizwi kuphela ukusuka kwixhwane lakudala lepasika ledlula waze ukristu wabayimvana yethu ngomhla wokubethelelwa kwaye mhla ihlelo lalibethelelayo ilizwi likathixo laza lamkela umgaqo endaweni yelizwi lo mini apho ilizwi laba nokusebenza ngokupheleleyo loo nto ibisandula kwenzeka kutshanje qaphela okwesibini okokuqala apho iyerusalem okwesibini bona obani amayuda abantu abanqulayo icinge nje loo nto abantu abanqulayo ngokwabo babebulala kwaloo babebanga ukuba bayamnqula ungayiqikelela into enjalo amadoda awayelumke olo hlobo angabapriste awe qeqeshiwe awe nezidanga zobugqirha ngokokude ngeliphandle bona kwakufuneka ukuba aphume kwisizukulwana esithile ngaphambi kokuba okanye isizwe ngaphambi kokuba babe ngabo kwabapriesti kwakufuneka bababe kwa ngabalevi oyise babe ngabapriesti oyise mkhulu wayengabapriesti oyise mkhulu yayingabapriesti kwaye kwakufuneka baphile ubomi bokuzinikela kokungako ngokude isisunzo elinye lokubonakalisa ukuba abalunganga babequlutywa kwakungekho nceba bayinikwayo ubungcwele ngokuqinisekileyo kodwa ibubungcwele bokuzenzela kufuneke benze ngolo hlobo ukubonakalisa ubuso babo besenzela ibandla labo ngaphakathi kwabo uyesu wathi nizele ngamathambo abantu abafileyo indlela enokuthi ndizise ngayo ubekho tyala kanye apho umntu waziyo ukuba laa nto inyaniso elizwi ukuba liyinyaniso azenzelelele ngalo ukuze abonakalise ubuso bakhe phambi kombutho othile ndinelungelo lokumbeka ityala nyani ngelizwi likathixo qaphela bona abantu abanqulayo abantu abelinde idinga abantu abebelinde kwiminyaka nezigaba zexesha engenanto banokuyenza koko bekwelo ziko lemfundo njalo kodwa ilizwi babelahlulwa ngokwemfundiso yakho kwiziko lemfundo kwaye babephose nkqu inyaniso yakho bona abapriste ulungiselelo lwabo lwaloo mhla apho kwikomkhulu bona ulungiselelo lwaloo mhla lwalibulalwa kwa uthixo kwaloo mvana kwalowo babephanga ukuba babemnqula babembulala kwaye namhlanje ndilibeka ityala elicela labalungiselela abamiselweyo kwimigaqo yabo namahlelo bayabethelela ebantwini kwa uthixo wabanga ukuba amthanda emkhonza ndibabeka ityala obalungiseleli egameni lenkosi uyesu ngemfundiso yabo babanga ukuba iintsuku zemmangaliso zedlula nokuthi ubhaptizo lwamanzi egameni likayesu kristu alanelanga kwaye alulunganga phezu kwala mazwi ngokuba bathe bamisela imigaqo endaweni yawo ndiyabamangalela njengabanetyala kwaye igazi likayesu kristu lisezandleni zabo ngenxa yokubethelela ngokutsha inkosi uyesu kristu okwesibini bayambethelela ukristu kuluntu besusa kulo le nto bebemelwe ukuba balunika yona baye bamisela into yenye endaweni yayo umgaqo webandla ngenxa yodumo nabo ke bona abo bamelwe ukuba bazingcono ukuba umntu ngewazi ngcono ngeyayingabo balungiseleni ukuba umntu umelwe kukwazi ngcono imelwe ukuba sisifundisa namhlanje ukuba kukho umntu omele kukwazi oobhishophu abongameleyo nabalungiseleli noogqirha bobungcwele bamele kukwazi ngokwahlukileyo kodwa kutheni bengazi nje e kukuphixana okunjani yintoni le sinayo phambi kwethu ingekukho ukuphixana babanga ukuba banqula uthixo babe bebulala inkosana yobomi bona khona apho bambethelela kwaye apha bona kwakhona benza kwainto enye uba yena ulilizwi nantso into ayiyo usisithunzi nje selizwi kwaye nantso into ayiyo namhlanje usisithunzi selizwi ezama ukufumana umntu othile ukuze azibonakalalise ngaye kwaye aba bantu bagcina ibandla likude nothixo kwaye bakho into ethile enokwenzeka kwaye ithethwa ebandleni bayayigweba beseqongeni besepulpitini bathi kukuyibaxa hlalani kude kuyo ngokwenza njalo babethelela uyesu kristu ngowe-1963 kwaye banetyala kanye njengoba abo bafo babenalo ngaloo mini yintetho yoyikekayo le kodwa yinyaniso phezu yiloo nto okanye abayenzayo namhlanje waye phezu kwalo mihlaba phezu kwemihlaba yokubethelela uKristu phezu kwemihlaba yokuthabatha ilizwi lize lisuswe ebantwini ngokuchanekileyo yiloo nto abayenzayo kwa ilizwi owathi uThixo libonakalalisa ngonyana ongowakhe ukuze aqondakalalise into elaliyo waye lowo babebanga ukuba babemthanda uYehova wayezibonakalalise ngezivalo wenza kanye oko wayethe uyakwenza kanye loo nto uThixo wathi uyakuyenza waza wayibonakalalisa phambi kwabo ngenxa yokuthanda amaqela ebandla labo nezinto ezinjalo baligweba ithawe lobomi kwaye ndigweba kwa elo qela linye namhlanje ndilibeka ityala njengelinetyala phambi kothixo ngelizwi likathixo ngenxa yokuba benza kwa into enye esi sizukulwana sigwetyiwe kumbula amaHebhere sasumnethathu ivesi yesibhozo isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade bambe kanjani ityala ngokuba imigaqo yabo yayingena kumamkela kwaye ezantsi entliziyweni yabo babesazingcono akazange uNikodimo kwisihluko sesithathu encwadi kayohane ayicacise kakuhle loo nto rabi thina abafarisi abashumayeli abafundisi siyazi ukuba wena ngumfundisi othunyelwe uvela kwathixo kuba akho mntu unokuyenza imisebenzi owenzayo wena uthixo engenaye yabona babeyingqina ngokuphandle loo nto ngenye yamadoda abalulekileyo abo uze kuxatyanwe ngenxa yemigaqo yabo bambethelela uKristu kwaye namhlanje akukho mfundi ungenako ukufunda izenzo sahluko sesibini ivesi yamashumi amathathu nesibhozo kanye njengokuba ndizifunda nalo lonke kanye njengokuba ndinokulifunda kodwa ngenxa yemigaqo yabo nangenxa yokuba amatikiti abo obuhlelo abanawo ezingxoweni zabo amaphawu erhamnca abajikeleza nawo njengamakhadi obudlelane baze bathabathe ezo zinto babethelele uYesu Kristu ngokutsha bambethelele phambi koluntu banyelise kwaloo Thixo wathembisa ukuba uya kukwenza oku besizisa umgwebo phezu kohlanga ngoku apho bona hayi aboni bona oko kukuthi ibandla lalo mzi bafumana isiphoso kwindoda eyayililizwi ingaba kunjalo bafumana isiphoso kwindoda eyayililizwi ngoku bafumana isiphoso kwilizwi elisebenza ngendoda yabona wayeyitshintshatshintsha nje lona lisemntwini eli umoya oyingcwele esebenza ngaye ubungqina bukathixo basinjani ukuba wayengukristu ngokuba imisebenzi yakhe eqondakalalisa ukuba wayenguye wathi ngubani kuno nokundigweba ngenxa yesono ukuba ndenzanga kanye oko isibhalo sathi ndiyakwenza ngubani ke makubekho umntu ondixelayo apho ndisilele khona kwindawo ethile ukuba ndindibonisanga wonke umqondiso wokuba ndinguye umesiya ukuba ndingulowo kwakuthenjiswe ngaye bathi bona ke sinomoses sikholwa kumoses wathi ukuba benikholwa kumoses ndenikholwa kum ukuba nina umoses wawubona umhla wam wanqwenela ukuphila kuloo mhla umoses wabona kusekude nabaprofeti nawu ke nina nikho niphila kuwo nigweba wathi bana nisindini wathi ninako ukucalula ubuso besibhakabhaka kodwa wona umqondiso wexesha ndikwazi ukucalula nanko ke umqondiso wexesha loo nto yayimbekaphi umbaxi indoda ephambeneyo ewe bafumana isiposo kwindoda eyayililizwi yena wayelilizwi uyohane ungcwele isahluko sokuqala uyayiqondakalisa loo nto ekuqalekeni ubeyekho ulizwi ulizwi wayekuthixo ulizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu wayelilizwi eliphilayo likathixo ngokuba wayeqondakalalisa uthixo ngesiqu sakhe wayephelelisile ekuzinikeleni kwilizwi likathixo ngokude yena nelizwi babe banye waye yiloo nto kanye ibandla elimele ukuba yiyo namhlanje ukuba ilizwi likathixo liyinto enye ungathini ukuba inxalenye yela lizwi xa ngezenzo ulikhanyela lonke waye isizathu sokuba kwenziwe oko akukho ngenxa yabantu naso isizathu esibangela ukuba ndicinge ukuba uthixo wathetha nam malunga nokubiza abantu bakhe ngokuba ngooriki noriketa kungenxa nala mahlelo azithandayo anawo bantu baphila phaa phandle ngaloo ndlela baphila ngayo bayibethelele inyaniso kwaye abantu bayibiza ngokuba lunyeliso kwaye bayenza unyeliso gxebe bayibiza ngokuba kukuyibaxa nezinto ezinjalo bengazi ukuba banyelisa kwaloo thixo baye enkonzweni ukuya kumkhonza ngoke ndilibeka ityala eli qela lesifundisi namhlanje ndisibeka ityala esizukulwana egameni likayesu kristu phantsi kwegunya lelizwi likathixo niyambethelela kwakhona qaphela kuye izolo namhlanje nangona phakathi ilizwi likathixo lingqinelwe lisendodeni thelekisa ezi khalvari zimbini nesityholo sabo khumbula Kokuba uzenze uThixo asifuni le ndoda ukuba isilawule.
What was the accusation? Yayintoni
isityholobe yonokufumana kubhunga ngaloo ntsasa xa babembethelela uYesu. Ukuba uzenze uThixo.
He was God.
WayenguThixo. Kwaye wayaphula isabatha. Kwaye wayeyinkosi yesabatha.
They condemned him because that he made himself.
Bamgxeka ngokuba wayezenza uThixo. Awunalungelo kuyenza le nto, awunalungelo. Umpriste wethu omkhulu. Kubakho into ethiye yafika iza ngabapriste bethu. Ngokuthelekisa oko neCalvary yanamhlanje. Ngethuba uThixo bamkholisa kangako uyise uThixo umoya. Ubavelise wakhe unyana. Wasibekela uMaria ngomoya oyingcwele. Wavelisa umzimba unokumnqula ukhonze injongo yakhe. Uye uThixo wayekuKristu. Inzaliseko yobuThixo ngokomzimba ikuye. Ibonakalalisa into awayeyiyo uThixo ebantwini. Isenza ihlabathi liphela kubalazi ukuba uThixo wayefuna ukuba abe njani na umntu ngamnye, unyana nentombi. Wathabatha indoda yanye yayenza loo nto. Ngenxa yokuba wayengajoyini kwimibutho yabo, bamgweba bambethelela. Ngoku uthelekisa loo Calvary nanamhlanje. Ngenxa yekrathi lombutho. Ngenxa yokungakhathali phakathi kwezifundiswa ezazifanele ukuba ziyalazi ilizwi likaThixo necebo. Ngenxa yoku uThixo unokuthabatha icele elincinane labantu unokuthi asebenze ngalo kwindawo ethile azibonakalalise eliya kuthi lizithobe kwilizwi. Kwaye abanakuthi akunjalo, babengenako ukuthi akukazange ayenze loo nto kuba ibandla labo lalilingqina laloo nto. Yayiphambi kwabo, babengenakuyikhanyela. Babengenakuwakhanyela amabango akhe ngokuba kwayilizwa besithi bakholwa lona yayingulowo waqondakalalisa ukuba wayelilo. Ngokuba uThixo wathabatha ilizwi elalumele ukuba nguMesiya walibonakalalisa ngomntu, kwaye kwamela ukuba bamsuse. Yiloo ndlela kuphela babenokuqhubela phambili ngayo kukuba bamsuse uMesiya. Kwaye bayenza loo nto ngoba umbama nokungazi, nangona babenemfundo nje, babelumkile bezingqondi xa sithetha ngokwasehlabathini. Njengoba sithelekisile ngobunye ubusuku xa ukanya kwabetha la mphathi usemtsha, khangela into awayenzayo. Wala indoda elumkileyo uPawulos, enye indoda elumkileyo, ukukhanya kwambetha wenza ntoni? Wakwamkela, wayilibala yonke into wayekhe wayazi ukuze abe nokwazi uKristu. Loo nto yenza ubomi bakhe ukuba buyifanele ivangeli, umyalezwa ngokuhlwa ecawa epheleleyo. Nako ke namhlanje ubetha mhlawumbi indoda encinane ethile ethe yaphuma ecaleni yanobizo lukaThixo, yasiva njalo, yaya kwiziko lemfundo yafunda mgaqo othile. Inyanzelekile bayiphile ngaloo mgaqo. Kungenjalo inikezele ikhadi layo lobudlelwane. Ukuba yenze njalo ibekwa amagama, akukho mntu umbi uyakuyifuna ngokuba ebekade ngowento ethile yenye, ke ngoku akasengowayo. Akukela kubakho into ethile ephosakeleyo kuloo ndoda, kwaye abayi kuyifuna kwibandla labo. Xa ibandla kuphela likhangela umqondiso omnye, noke kukuba ikholelwa loo nto bayikholelwayo na. Ukuba inekhadi ubayingumwisile. Ukuba ikhadi layo ungobunye udlelane okanye ubunye okanye ubutrinity, nokuba yintoni naye kuyo, ibandla likaThixo okanye izikhundla zakwamoya nazo zonke ezo zikhundla. Ukuba inekhadi beve ukuba ikomkhulu labo liyihlolile, layihlola ingqondo yayo, layinika uvavanyo lwengqondo ukubona ukuba iqondo lengqondo yayo liphezulu ngokwaneleyo na ukuba ibe nokuthetha phambi kwabo. Ukuba ayinjalo bayayala, injalo loo nto. Kodwa uyabona ibandla limele ukuba likhangele isandla senkosi, libone ukuba uThixo uyinikilena ukumisela kwakhe okanye hayi. Yiloo nto esimele ukuba sikhangela yona. Kodwa namhlanje babethelela unyana kaThixo ngokutsha. Hayi, indoda inako ngobaba lukaThixo, ibizwe nguThixo ukuze uThixo azibonakalise ngayo. Imisebenzi endenzayo mna niyakuyenza nani, watsho. Qaphela ukuba iphina imini esiphila kuyo. Bona bathabatha kwaiCalvary singanako kusasa nje nakwangesizathu esinye. Ngoku babesazi ukuba oko kwakuyinyaniso, kodwa ngenxa yomona ikrathi wathini uYesu kubo? Ukuba idemoni ndizikhupha ngomnwe kaThixo, ngoko nizikhupha ngabani nini? Ayibe ngabo bagwebi benu, yabona? Ukuba ndizikhupha ngomnwe kaThixo idemoni ngoku, kanye njengokuba nibeveve sithi ungaqondakalisa ukuba ngumnwe kaThixo lo, ndingathanda ukubona, ndingathanda ukuba ndibe ndeva umbuzo abambuza wona. Babelilumke kakhulu malunga naloo nto. Qaphela ngokuba yena wazenza uThixo, kwaye wayenguThixo, kwaye asayi kumvumela ukuba silawule. Kodwa ngoku nantsi into, kwaye eso sikhalazo siyafika kwakhona. La Bhayibhile yayibhalwe ngumntu, batsho. Asimele ukuphila ngaloo nto.
That's God's word.
Lelika Thixo, lilizwi lika Thixo eliya. Lelika Thixo ngokwakhe. Benithela nendoda izolo yathi ke umuntu othile onokuba wabhala la Bible.
Yathi
wayekho igama lakhe simazi ngokuba nguThixo.
He was wrote.
Yabhalwa kumawakamane eminyaka yahlukeneyo ngokusondeleyo izibhalo. Emva kusukela kuYobhi konke kuzamu Testament entsha. Ibhalwe ngamakhulu namakhulu eminyaka ngokwahlukana. Wayabhalwa ngamadoda ahlukeneyo wona engazani. Kwiindawo ezahlukeneyo zelizwe kwaye akukho negama layo eliyakugweba elinye. Ndinema nabani nakubangene phantsi kwegazi likaYesu Kristu abange nasiphi na isithembiso esiphaya. UThixo unyanzelekile ukuba sikhathalele. Kodwa banakuyenza loo nto. Bayakuza bathi, "Oh Nkosi, ndifuna ukwenza into ethile. Ndinika isipho esikhulu. Haleluya Nkosi, uzuko kuThixo ndiyakholwa ukuba ndinaso. Haleluya." Asayi kusebenza. Usenokuvele sibuchwepheshe bengqondo kodwa abusayi kusebenza. UThixo kumele ukuba aqonde oko kuguguka. UThixo nguye omele ukukwenza loo nto. Singathetha izinto ezininzi malunga naloo mba kodwa ndiyathemba ukuba niyaqonda. Khangela, kodwa ngoko abalifuni ilizwi likaThixo ukuba libalawule. Ndithi nonke ngabanye buyani bhaptizwe ngokuphosakeleyo nabhaptizwa ngobhaptizo lwebandla lobukatolika. Ungubani wena uba usixele loo nto? Asindim lilizwi. Kodwa ndiyakuxelela thina siyakholwa, andikhathali noba nikholwa yintoni na koko kuthethwa iBhayibhile. Kodwa simele ukuba siphile ngaloo nto. Niyakuyenza ungenjalo ndiphantsi komgwebo wale Bhayibhile. Kuba nabani na uyakuthabatha ilizwi libe linye alikhuphe kuyo okanye ongeze libe linye, lowo uyakukhutshwa isabelo kwincwadi yobomi. Makabe ngumlungiselela umfundisi okanye nokuba ngubani na. Umele ukungena phantsi kolawulo lweli lizwi kuba lona linguThixo. IBhayibhile ithi linguThixo. Asayi kuvuma silawulo lilo. Bathabatha imigaqo yabo namahlelo. Nezinto ezincinane ezingephi abakholwa kuzo saze zaphunyezwa ngamabhunga abantu bathabathe zona endaweni yelizwi likaThixo. Benza ntoni ke? Bathabatha uBarabbas umbulali endaweni yonyana kaThixo ngomhlobo bephindwa kokuqala. Kwaye namhlanje bathabatha ilizwi lendoda ethile elibubuxoki nendlela yokufa besala ukuthabatha indlela yobomi ilizwi likaThixo. Ndiyasigweba isizukulwana ndisibeka ityala kwilizwi lenkosi ndisithi sesingalunganga, banetyala lokubethelela okanye ukuzama. Ukubethelela umoya. Babiza imvuselelo kuyo yonke indawo. Niyakwane imvuselelo njani xa ilizwi ngokwalo lingenakusebenza ebantwini? Ndingathanda kubekho umntu othile andiphendule loo ndawo. Ningakwenza njani oko xa nisala kwa imvuselelo ngokwayo? Watyapha umprofeti ukuthetha ngabo banokumila kokuhlonela uThixo. Ukumila kokwabo phaya kudala belikhanyela ilizwi lobomi. Umila kokwabo namhlanje bekhanyela kanye into enokuzisa imvuselelo kubo. Imigaqo yabo nokumila. Ewe mhlekazi. Bathabatha ihlelo labo nemigaqo yabo endaweni yelizwi. Ukuze oko kubethelele ilizwi lakhe kwenze ilizwi lakhe into engenamsebenzi ebantwini. Xa bebona ilizwi likaThixo ngokucace kangaka lize lizibeke endaweni nje. Yoba uThixo enza idinga lokuba uyakwenza oku kwaye nguyelo ekwenza. Baye bahlekisa ngako bemke kulo lunyeliso. Kwaye bazama ukubethelela ilizwi ngokwalo. Kutheni belibethelela nje? Abanako ukubethelela ilizwi nje ngoba bengenako ukubethelela uThixo. Babenokubethelela umzimba owawuphethe uThixo, unyana kaThixo. Babenokubethelela wona kodwa abanako ukubethelela uThixo. Bakumele ukuba bethelelwe ngelo xesha kwimeko yokuba abe lidini kuze azise oonyana abaninzi ababemiselwe ngenxa engaphambili kubomi obunaphakathi. Babemele ukuyenza loo nto ngoko kodwa abanakuyenza ngoku. Abanako ukuyenza kuba ilizwi ngokwalo liyakuphila libheke phambili. Kodwa bona benza ntoni? Bazininisa njani? Uthini ngoko Mshumayeli? Ulakha njani iqonga lakho apha lokuba bayambethelela ngoko? Babethelela ukusebenza kwevangeli ebantwini ngemigaqo yabo. Nako ukubethelela. Nako apho luhleli khona uluntu kwezi ndawo zabafileyo zinkulu zibizwa ngokuba ngamabandla amahlelo kuze kurhwele umgca umgaqo. Oko kube ilizwi likaThixo linakusebenza kubo ngokuba bagweba kwa ezo zinto uKristu wathi ziyakwenzeka. Azizi ngomgaqo wabo kaloku kwaye noYesu akazange eze ngokokuqonda kwabo uba uYesu. Weza ngendlela wathi uThixo amthumela ngayo kwaye weza kanye ngelizwi. Akumangalisi ukuba wathi wayeyifihlile kumehlo ezilumko neengqondo wayityhila intsana ezifuna ukufunda. Oh, babethelele ukusebenza kwelizwi. Ndineqela leziibhalo apha ndisenokucaphula ezibini okanye ezithathu zazo. Bayelibethelela, uthi balibethelela njani ilizwi?
When Jesus said,
"Aw Yesu wathi yena nguye izolo namhlanje nangona phakade." Kumahebhere sahluze minisithathu iverse yesibhozo bathi ngendlela ethile unguye, yabona? Kulungile. Waye uYesu wathi umyalo wakhe okugqibela kwibandla, hambani ye kulolonke ihlabathi, Marko sahluze minisithandathu. Hambani ye kuwonke umhlaba nishumayele indaba ezilungileyo. Nantsi ke imiqondiso yakulandelana nabo bakholweyo. Kulolonke ihlabathi kuyo yonke indalo. Waye ukafikelela kwisiqingatha. Waye kukho izigidi ezifayo unyaka ngamnye ezingathi ezingazange zive nokuva ngegama likaYesu. Wawo kusengumyalo nje kuwonke wonke. Kusengumyalelo kaThixo. Wonke ihlabathi ishumayele indaba ezilungileyo kuyo yonke indalo. Lowo ukholweyo wabhaptizwa uya kusindiswa, lowo ungakholwanga uya kugwela. Nantsi ke imiqondiso yakulandelana nabo bakholwayo. Egameni lam bayakukhupha idemoni, bakuthetha ngelwimi ezintsha. Ukuba bathe baphatha inyoka okanye basela into ebulalayo ayisayi kubenzakalisa. Ukuba bathe babeka izandla phezu kwemilwelwe iyakuphila. Ebona bathi loo nto yeyisiyasizukulwana. Waye bayenza imithetho kaThixo into engento kule nto. Babethelela ukusebenza kwelizwi likaThixo ebantwini. Amen. UPetros wathi ngomhla wePentecosta ephethe izitshixo nobukumkana wathi uYesu wamnika zona. Nantoni na uyithethe apha? Ndiyakuyithetha phaya phezulu. Waye ngomhla wePentecoste bambuza into abamele ukuyenza ukuze bamkele umoya oyingcwele. Ngokuba babewuvuyela kangako bekhangela abanye indlela ababesenza ngayo izinto ezibubudenge. Begxathazela, bekuphuma, besiwa, besenza ongathi babenxilile. Babebona besithi la madoda ahluthi iwayini entsha. Waye kwakho indoda eyaphakamayo egama linguPetros. Eyayinezitshixo zobukumkani yaze yathi aba abanxilile ngalenzo sahluko sesibini njengoba nicinga iselilixa lesithathu nje lemini kodwa oku koko kwathethwayo yabona dala elizwini kwakhona ebonisa kwa umoya uselilizwi nelizwi lisengumoya ilizwi likathixo uya kuthi njengoko umprofeti uyoweli wathethayo kuyoweli sesihluko sesibini vese amashumi amathathu nesibhozo uya kuthi ngemihla yokugqibela utsho uthixo ndiwuthulule umoya wam phezu kwayo yonke inyama. Pula pula umprofeti lo emi apho. Mukhangele engoyiki emi apho kwelo qela eligxeka elibeka ityala. Wathi sisibhalo esi oko koko kwathethwa ngomprofeti. Ndiyakuthulula umoya wam phezu kwayo yonke inyama oonyana neentombi zenu ziyakuprofeta. Phezu kwabakhonzi nabakhonzazana bam ndiyakuthulula umoya wam. Ndandiyakwenza imiqondiso ezulwini phezulu nasemhlabeni umlilo, iintsika zomsi nomphunga. Eqondakalizawona ngelizwi ukuba wona wawulilizwi kwaye bahleka bahlekisa ngawo baze baya emgwebeni sasesixeko satsha baze badla inyama yomntwana womnye umntu kwaye namhlanje bangabantu abathe sakwihlabathi liphela ukubonakalalisa ukuba umoya oyingcwele usahlela ululizwi likathixo uze uzise eli lizwi ulenze liphile. UYesu Kristu wayengumntu, indoda, uThixo. Halleluya. Wayesisibonakalaliso sikaThixo. WayenguThixo ekwimoya omzimba ukuze abonakalalise ilizwi likaThixo leso sigaba ukuze enze eso sigaba sexesha sibone idinga likaThixo leso sigaba sexesha. Waye umoya oyingcwele usekwayinto enye namhlanje. Umoya kaThixo okwilizwi elibhalweyo uzama ukufumana umntu othile ukuze uzibonakalise ngaye kwesigaba ukuqondakalisa ukuba yena nguye izolo namhlanje nangona phakade. UYohane ongcwele sahluke shumanesini vese shumanesibini imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani? UYesu Kristu sekwanguye izolo namhlanje nangona phakade. Yabona, iqhubela njalo lizama ukufumana indlela yalo yokuzibonakalalisa. Waye babengena kuyenza loo nto. Abantu babecinga kakhulu ngamahlelo abo. Iindlwana ezincinane zabo zentaka babenazo nezinto ezinjalo bezibiza ngokuba ngabo bamabandla. Koko babengena kuyiphulaphula loo nto. Benza kwaloo nto namhlanje. Kwayinto enye babethelela ngokutsha. Petros ngomhla wePentecost wathi, nina madoda nihlele eYerusalem nakwela kwaYuda. Waphulaphuleni amazwi am aba abanxilile ukuba niyakumani zole ndiza kunibonisa ukuba yintoni na. Waye uqhubela phambili ebacacisela zathi zakuhlabeka iintliziyo zabo bakuva oku bathi singenza ntoni ukuze sisindiswe, singenza ntoni ukuze sikwamkele oku, siqondile ukuba ilizwi linyani. Wathi guqukani ngabanye nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono. Nani yakwamkela isiphoso somoya oyingcwele kuba ukuza kuna kubantwana benu awuba sekude esukuba inkosi uThixo wethu iyakubabiza. Oku koko babemelwe kukwenza uguquka babhaptizwe egameni likaYesu Kristu. Kwaye namhlanje ibandla lobukatolika laseroma lathabatha uyisenyana umoya oyingcwele ukuba thabathe indawo yoko endaweni yaloo nto umthendeleko ukulenxa ulwimi ngaphandle thabathe icwecwana lewafer aze umkristu asele iwayini nibe nibanye nonke. Umthendeleko endaweni yomoya oyingcwele obizwa ngokuba yi-eucharist engcwele. Waye uyisenyana moya oyingcwele ubhaptizo lobutrinithi ngelithi ongakanga kuthethwa nokuthethwa ngaloo nto ebhayibhileni. igama loyisenyana moya oyingcwele inkosi uyesu kristu waye xa ubonisa oko kwesi zukulwana sigosa njengoba upetros watshoyo sindiseni kwesi zukulwana sigosa ababonisa loo nto benza ntoni bahlekisa ngayo bathi ibandla lethwa liyifundisi ngolo hlobo oko unetyala unetyala ukubekelela uyesu kristu ngokuthabatha amandla kathixo emke
ebantwiniubethelela
kwa elo lizwi kubo kwaye uyazigweba ngebandla lakho ubakhokelele kumgibe wokufa njengokuba ndatshoyo malunga nalaa mlungiseleli kwicawa ephelileyo waye ngumartin luther king phaya ezantsi kunye nabo bantu bathandekayo ebakhokelela ngqo bayakungena kumgibe wokufa oko kuba umntu othile anganako okuthethana laa ndoda ndinqwena ukuba ndibe beninokuba nako ngenxa nje esidubedube esincinane sokutsetywa kwesikolo yabona yintoni umahluko bethu banenxeba ukuba abantu abanantliziyo ngokwaneleyo ukuze bazimanye nendoda ngenxa ebalalayo bagwetyiwe bafile nakanjani na isizwe sifanike ilungelo musa ukulwana loo nto musani bekunokuthini ukuba bekukho umntu othe onke ama-irish okanye umntu othile onke amajamani okanye umntu ongomnye bemele ukuzahlula loo nto ibingenakwahlupha amakristu ebeza kuqhubela phambili nje waye laa ndoda ingumkristu njengomlungiseleli akamele ukubakhokelela abantu ekuvukelaneni naloo nto bayakubangela isigidi ukuba zifa oko kuyakuqala olunye uvukelo kwaye kulihlazo ukwenza loo nto yinto enye leyenzeka apha ngokuchanekileyo kanye yinto enye kwakhona injalo loo nto yabona abantu indlela nje benokuthi ngayo bakhangele kwinyaniso babone ukuba yinto na inyaniso ibandla lethu alikholwa kuloo nto sinenye indlela ulungile ayisho ndlela ilungileyo asiyo eyona nto wathi guqukani bhaptizwe egameni likayesu kristu ukuze nixelelwe izono ngoku abasayibuyenza loo nto oh ngoko benza ntoni ngoku yinto enye nje leyo kumakhulu siza kufika kuyo mhlawumbi ngokukhawuleza kangangoko sinoba nako ngoku ubethelo lwesibini ngoko
If a man accepts Father, Son, and Holy Spirit,
ukuba umntu wamkela uyisenyana moya oyingcwele umgaqo endaweni yelizwi izihlonipho endaweni yegama wenza ntoni ebantwini ubethelela ukusebenza kwelizwi ebantwini xa athi umarkos 16 waye yinto nje yesiya isizukulwana waye uthixo ngokwakhe kanye apha uyesu ethetha nabo wathi hambaniye kulo lonke ihlabathi nishumayele indaba ezilungileyo kuyo yonke indaba okholwe wabhaptizwa uyakusindiswa lo ungakholwanga kuyakugwetywa nantsi ke imiqondiso yokulandelana nabo kuye kumaphi kuso sonke isizwe wonke umgaqo lonke ulwimi lonke uhlanga wonke umntu ivangele enye waye nantsi imiqondiso yokulandelana nabo bakholiweyo waye xa umntu ezama ukusika indawo ethile ayikhuphe ebhayibhileni ubethelela ukusebenza kwevangeli kwelo bandla ngoku ndikubeka ityala egameni likayesu kristu unetyala lokugwinta inkosi ibandla lamthiya ngoba wayekwanguthixo bamthiya bamala ukuba ngumesiya wabo hayi mhlekazi wayengafuni imesiya unjengalowo waye namhlanje ibandla lenza kwayinto enye liyalala ilizwi abalifuni lichasene noko bakufundisiweyo ukuba bakukholelwe ngemigaqo yabo waye ilizwi lingumesiya niyakholwa loo nto lungile isibonakaliso selizwi siyintoni sisibonakaliso sikamesiya lowo ngumoya oyingcwele ephakathi kwethu uyazibonakalisa ezama ukuba naphina apho anokufumana isibane khona anokuthi akhangele kuso esingaqhunyiselwanga ngumsi wemigaqo nezinto ezinjalo anokukhupha ukukhanya ngaso khumbula zavuka zalungisa izibane zazo zazahlamba iiklasi zazo kodwa lalisiliphelile ixesha ngoko xa umntu ebona la maluthera amaprestitala amawisile ezama ungena kule mihla ukugqibela ukuzama ukwamkela umoya oyingcwele kuba niyazi uba bawufumani eva senokuthenga ngelwimi baxhumi benyuke besihla kodwa khangela uba kuya kwenzeka ntoni na bona eneneni lixesha lomqondiso wokuba liphelile sisekupheleni nangaliphina ixesha ngokufutshane ibandla lingeva ubizo lokuba nyukela ngentla amen lihleli ngolungelelwano kanye umoya oyingcwele ulapha esenza uyesu kristu babe inene ngabo anako ukusebenza ngabo eziqondakalalisa wehla kwathatyathwa umfanekiso wakhe wawubonisa wenza inzululwazi uthabathe uthethe ngawo nayo yonke enye into eqondakalisa kanye ngokuthanekileyo oko wathi uyakwenza esenza kanye ezo zowathi uyakuzenza ngokwesibhalo ngoku hayi umgaqo othile okanye imbono ethile ekwetywe ngumntu othile igazi elininzi umlilo nomsinento ezinjalo kodwa ubungqina besibhalo bukamesiya sinokuninzi kokulinganisa nabalinganisi nokunjalo kodwa oko kwenza nje kuphela ilizwi lenene ukuba libengezele kangangoko njalo loo nto wenza abantu abangabomoya abanako kwahlula phakathi kokuhle nokubi yabona bayamkhanyela bamkhanyela umeziwe wabo sasingamfuni kwaye kwaloo nto inye bayenza namhlanje ke uba uyafuneka ndihle ndiye phaa ndenze njengoba lisenzela kuqela andiwufuni kulungile ngoko awunako konke phelele yabona into enye ngoku nangona wayeqondakaliswe ngokucacileyo babengamfuni bamthiye kwakutheni ukuze kube njalo sakubiza abalungiseleli babo ngokuba ziinyoka wathi qela ndini la madonga aqatyiweyo akukho nto niyo koko nindawo yamangcwaba umphandle wenu ugudisiwe nineengubo ezinekhola ezijikiweyo nibe ngaphakathi ngamathambo abantu abafileyo yabona wayengenzeleleli umgalile omncinane unyana womchweni kodwa wayengenzeleleli wabaxelela musani ukucinga uyohane watsho umandulelo wakhe wathi ngomnye wayengenzeleleli lowo wathi musani ukuza kujikeleza apha nisithi noabraham uba wethu uthixo unako umvelisa loabraham kula matye abantwana eyomhlekazi izembe libekiwe ezingcanjini zomthi wonke umntu ongavelisa isiqhamo uyagawulwa uphosa emlilweni eyomhlekazi uthixo ungqongqo ungqongqo iqinisekile ngelizwi lakhe eyomhlekazi qaphela uyesu wayeqondakaliswe sisibhalo niyandiva uyesu wayeqondakaliswe nguthixo ngezibhalo ukuba yena wayengumesiya ngaba kunjalo siza kufikela kwisimangalo sikapetros kwimizuzu yombalwa kwaye niyakufumanisa ukuba yayisisona okanye hayi wayeqondakaliswe ngokupheleleyo ukuba yena wayenguthixo ebonakaliswe endodeni ebizwa ngoba ngunyana kathixo kunjalo nangona wayeqondakaliswe ngokupheleleyo wangqinela ilizwi ledinga lokuba wayengumesiya umoses wathi lo mesiya akufika uyakuba ngumprofeti kwaye zonke ezinto ziyakwenzeka umfazi omncinane one emingasequleni nayo yonke loo meko yokungcola wayekuyo yayibonakalisa ntoni loo nto ukuba uthixo kule mihla yokugqibela uya kuqala abalahlelwa phandle khumbula phezulu emsithweni okanye ngeli thuba endandisumayela apha kwizidlo sangokuhlwa somsitho bathi indlela abathi ngayo ndinezidlo ezikhulu njalo njalo kwaye wonke loo madoda ndiwabizileyo ngamnye kuba wazicelela uxolo andinawuyenza loo nto ngokuba ingonakalisa imigaqo yenu andinakuza ngokuba nditshate inkosikazi ayizukuvuma ukuba ndize okwam nditshate nebandla elilapha ezantsi umama wayengumwizile okanye umbhaptizi okanye umkatolika okanye andinako nje kumelana naloo nto wathi kwaye andisayikuza kwaye andisayikuza nesingam lesihlo sam sangokuhlwa ngoko kumaniya ninyazele amahenyukazi nabaziphethe kakubi namanxila nantona yenye nibangenise kwaye ndiyabalungisa halleluya ndisenzile isihlo sam sangokuhlwa kwaye ezam indwendwe isithebe sam silungisiwe kwaye kuyakubakho umntu apho abazange beze wayewagweba loo mayuda yintoni ngonamhlanje ndingowamapresbitari andinako ndingumbuyisela umlutera ndingobunye ndingobubini ndiyile andinako andinako anso ke awusayikubakho phaya ngoko loo nto kanye awayithethayo kulungile ngokupheleleyo ongqinelweyo umesiya ngokupheleleyo engqinelwe ilizwi uthixo abeka idinga ngelizwi lokuba oku koko umesiya ayakuba kuko nguyelo efika isimanga ngokuchanekileyo wathi kubo ngoku ndisilele phi ukuba ndindikholelwa njengendoda kholwani imisebenzi endiyenzayo kuba zizo izinto ezicelayo ukuba ndingubani na zizo ezitshoyo ukuba ndingumesiya andifuni kundikholelwa ngokuba ndicinga ukuba ukuba uyosefu ngaphaya kwaye ndazalwa ngaphaya kulandu yengcayincinane kwaye owam utata mbumbulu ulapha engumkhweli phaa ezantsi kwaye nina wathi awungena egali apho ona eza kwenza eyi ngubani la mfo ngubani lo le ndoda ayinguye asinguye umntakwabo yose nabantakwabo aba abanathi na udade wabo asinguye na umariya unina wayo noyise wayo ebizwa ngoba nguyosefu kuphi ndimfumana phi umfonjeya uphuma kwesiphi isikolo yena akanakhadi labudlelane akanazincwadi mvume eza kushumayela uvela phi umfonjeya ndimfumana phi oku khona kwaye ibhayibhile yathi yena wakhutyekiswa wathi mininzi imisebenzi yamandla endingabanga nakuyenza waza wajika nje umqolo wakhe wahamba emka wathi umprofeti akakhe anganikwa mbeko ngaphandle kwaxa phakathi kwabantu bakowabo yabona kwisiphalo kasisesa kokwabo khangela okanye ilizwe lelakowabo uye lowo engqinelwe ngokuko umesiya akazange azenzele zuko ngokwakhe wathi andinakwenza nto koko kuphela ndibona uba wekwenza kwaye wabamema ukuba babuze ukuba yayinjengomesiya nalowo kwaye khangela kulaa mfazi mdala wayedume kakubi wakuqonda oko yena wayengahlohlwanga mfundisi isibane ngokuziphatha wayeziphethe kakubi kakade akho mntu unothi kulungile oko imithetho kathixo yayigweba loo nto wayeziphethe kakube kuziphatheni kodwa yena yabona uthixo akukugwebi ngokwakho ngento oyiyo uvuyela akakugwebi ngakuba umkhulu kangakanani na okanye umncinane kangakanani na ukugweba ngentliziyo yakho loo nto ofuna ukuba yiyo kwaye wangayifuni nanto ngaloo nto kwaye kwathi oku kwakubaneka phambi kwakhe nantso into wayeyifuna akunamsebenzi okwayintoni nangoko wayekulungele ukuza yabona uthixo ugweba intliziyo abantu bagweba ngembonakalo yangaphandle uthixo ujonga entliziyweni akunamsebenzi nokwayintoni na okwakukhanya kwabaneka kwaba kupheleleke apho wabamba isiseko sobomi okunaphakathi owubethu kutyebe kangakanani oku kum yabona ukuba nokwazi ukuba oko kuyinyaniso ndiyakuma kakule nto ndiyakuyeka uthixo amazulu uyakuma kwaye elizwi lam liyakuba kumakhasethu okushicilela kazibuthe wexesha elikhulu likathixo phaya ngaphesheya laye liyakusigweba isizukulwana ngomhla wokugqibela kuba likhasethi lokushicilela kazibuthe ngoko liyakuye likwikhasethi lokushicilela naphakade ngoko injalo loo nto ligwebe isizukulwana sabashumayeli banokumila kokuhlonela uthixo liwakhanyela amandla elizwi nokubonakalaliswa kwalo xa lithe laqondakaliswa ukuba yena usenguyesu kristu inguye izolo namhla nangona phakade babeke ityala ngelizwi likathixo ndizawuya kwesinye isithembiso ngokukhawuleza kuba sinamalunga neshumi elinesihlanu le mizuzu apho bona intoni owubethwa ecalvary kwaye bona babethelela yena elesithathu bambethelela hayi ngokuqonda ilizwi likathixo lesithembiso libonakalisiwe kwaye bayibethelela ntoni loo ndoda ungaqikelela nje mandibuyele emva kokomzuzu kwakutheni ukuze abo bantu babethelele indoda enjeya njengokuba umariya njengokuba ndandifunda incwadi ngexesha elithile ebizwa ngokuba inkosana yendlu kadavide yayibhalwe ngu-ingram ugqirha u-ingram incwadi emangalisayo ingumdlalo weqonga kuthiwa inobunyaniso ngenxenye ngokwimibhalo ncwadi yakudala eyathatyathwa kumfazi obizwa ngokuba nguadina ukuba yena wawela waya ngaphesha epalestina esuka ezantsi eyiphutha ecairo ndiyakholwa ukuba kwakulapho ukuya kugqibezela imfundo yakhe kwaye wayelapho ngexesha likakristu kwaye kuthiwa wabhalela emva kuyise bekuya kulunga ukuba bunokuyithola uyifunde yona ilunge ngenene yinkosana yendlu kadavide loo ndoda inye yabhala intsika yomlilo kwaye wakhupha apho usisil dinius imithetho elishumi ngoku sifumanisa ukuba kule ncwadi lo adina wabhalela ekhaya waze wathi ngomhla wokubethelelwa umariya wasemagadala awayethi wakhupha kuye idimoni ezisixenge wabaleka phambi kweso sihlwele wathi wenze ntoni lo uphilise abagulayo kuphela wazama ukukhula abo basezintolongweni wenze ntoni lo engalunganga makakho umntu oyicelayo yaze indoda yambetha waya kuwa ngapha yakweyadi phantsi yathi ningakholwa kula mfazi usile ukudlula abapriste benu nantso ke yabona wenze ntoni lo akazange enze nto wakutheni ukuze bambethelele utheni kungokuba babengaqondi ukuba yena wayengubani na yinto enye namhlanje abashumayeli nabantu banamhlanje nabafundisi banamhlanje abahlohle imfundiso kangako abantu ukuba bakholwe ukuba oku bubugqwirha okanye umtyholi okanye ubuqhinga buthile okanye uhlobo oluthile lobuqhinga ade abantu abaqonda ukuba kukungqinelwa kwelizwi likathixo lalo mhla yimiqondiso yomhla wokugqibela amabandla ukuba ungombutho wawo bayakuthi ke loo nto into yokuzenzisa ukuthile buqhinga bobuxoki ke khangelapha ezantsi uzibanibani nozibanibani kodwa makhe bayiqondakalise ngexesha elinye into eyinene ukuba bubuqhinga makhe bayiqondakalise ukuba ayilunganga abanakuyenza loo nto ayizange yaziwe ngakuba iyaphosisa kwaye ayingekhe ngokuba inguthixo yabona kodwa bayakuthanda ukunyola bacinga oke ukuba ibiyindoda ethile enegama elikhulu ngenxa yokuba iqela elincinane elibulilahlelwa ngaphandle ngesamgxotha la mntu ebandleni lethu yabona bona babedla ngokuhamba kwiqela lethu yabona kodwa baphumela ngaphaya koku baze baphumela ngaphaya kokuya ke ngoku yabona baphelela ekhangela ukuba kuyintoni nangubana andikhathali ngebathetha kwaloo nto inye ngopetros uyakob noyohane okanye indoda engazi into engafundanga batsho kodwa kwakufuna ukuba baqaphele ukho into eyenzekayo ukusuka ngelo xesha babekhe bakunye noyesu nantso into eyayisenza umahluko yabona Benza loo nto ngenxa yokuba babengazi ukuba wayengubani na. Babengazi ukuba ukungqinelwa kwelizwi likaThixo kwakumi apho ngaloo mhla. Ngoku kwam ngaloo mini kwaye apho kanye kwamnjalo ngemini enye beyigcine loo mithetho nezinto ezinjalo. Kodwa loo mithetho eminye yayikho babeyigcina yabakhombisa kwixesha apho eya kuza abe yile ndoda wayemele ukuba yiyo. Babenayo le nxenye kodwa bengayithathi enye inxalenye. Wayeisekwayinto enye le bayenza ngoku. Banebandla kwaye bakholwa kuYesu Kristu baze bathi benza njalo nezinto ezinjalo. Kodwa bayikhanyele iyure esiphila kuyo. Oko kubuyisa laa mzekelo wakudala phaa emva kwakhona umntu uhlala emdumisa uThixo ngento ayenzileyo ekhangele phambili koko aya kukwenza kwaye okanye aza kukwenza abe engakuhoyanga okwakwenzayo abe egwetywa kuko yabona acinga uThixo uyamangalisa indlela mkhulu ngayo. Into aza kuyenza uza kuza abe luqwilo ngamhla uthile kuyiwe ekhaya babe bekhanyela kwaloo miqondiso nemangaliso ilapha ngexesha apho isibhalo sathi uya kuyenza bayiphosa yonke loo nto. Ukuba impama ikhokela impama uYesu watsho ziyakwela zombini emhadini. Thandaza kuThixo ukubavule amehlo akho kule mihla yokugqibela. Ulungile. Ngoku kwaloo nto benza kwaloo nto inye namhlanje. Bayakhanyela babethelele kwaloo Thixo omnye namhlanje ngokungamali. Waye into enye ngokumala baze benze ngokwala izinto abazenzayo namhlanje. Abambetheleli uKristu kwakhona ngokuchanekileyo kodwa banyelisa umoya oyingcwele. Waye ngokwenza loo nto bona bamnyelisa njani umoya oyingcwele ndani bamnyelisa njani ngoko phaya kudala kwakutheni uze unganyeliseki ngoko wawungekafiki. Bambiza uYesu Belizebhule. Bambiza uBelizebhule ngoba wayesazi imfihlelo zentliziyo zabo nezinto ezinjalo. Bathi ngumtyoli lo ngamanye amazwi ungumvumisi wezinto eziseza kuhla. Yiloo ndlela enza ngayo ezi zinto kungokuvumisa. Akukho nto ayiyo ngumtyoli. Yabona? Babengazange babe namaprofeti isithuba samakhulu amane eminyaka. Kwaye bebesabavuma kudala kuloo nto yabona? Babe nayo imithetho yabo. Bathi lo nguBelizebhule. Kwaye uYesu wathi ndiyanixolela ngenxa yaloo nto. Kodwa umoya ongcwele xa ethe wafika yabona ngoku ukuthetha igama njengokuchasene naye kwaye anisayi kuxolela. Kumbula kuya kuba njalo kwaye kungekhe nakanjani nakubekho inceba. Xa unyelisa ubize umoya kaThixo ilizwi likaThixo elingqinelwa ngomoya yabona ilizwi litsho umoya bubungqina balo kwaye uze ubize ngento engcolileyo uwele umdla phakathi kwenceba nomgwebo ungena kuze uxolelwe ngenxa yoko. Naso isizathu sokuba ndisibeke ityala esizukulwana ngokuba netyala lokubethelela kunyelisa unyana kaThixo obonakala lusiweyo. Njengokuba kwakunjalo ngabo bonke abaprofeti nokristu kwakuya kuba njalo ngemihla yokugqibela. Njengokuba kwakunjalo ngemihla kaNowa ngemihla yeSodom. Unyeliso nto leyo babethelela ebantwini unyana kaThixo ngokutsha ilizwi lakhe elingqinelweyo igama elinye lokuthasana nawo alinakuze lixolelwe. Ngoku uya kwenza ntoni ngoko? Uya kumela ntoni? Agwetyiwe balinde nje iyure umsindo kaThixo ukuba uphokoke. Uya kubaxola ukuthanda imfundiso yamahlelo enziwe ngabantu nemigaqo yemfundiso ngaphezu kokuba bethanda ilizwi elingqinelweyo nguThixo. Esizukulwana saba bantu. Oh, ndimwela nje ukuba ndibe bendinethuba elidela le nto.
This generation of people, this generation spurns God's revelation.
Esizukulwana saba bantu. Esizukulwana sidela isikhilelo sikaThixo.
But we're walking where the apostles.
Kodwa sihamba apho abapostile banyathela khona. Njalo loo nto.
God, you say.
Thixo utsho. Abanye bayithetha loo nto nabo. UThixo uyayingqinela. UYesu wathi ukuba imisebenzi ayithethi ngam oko hambani nithi oku ndikuthetha ngokwam. Kodwa ukuba imisebenzi iyathetha kungcono nikholwe imisebenzi yabona kuba yiyo le yure. Wathi niyazi uba ngomso ilanga liyakuvela okanye iya kuba imozulu embi ngesibhakabhaka esibomvu zolile ngomso iyakubantle. Wathi nako kuqala ubuso besibhakabhaka kodwa imiqondiso yexesha anazinto ngayo ukuba benimazile uThixo ngeniwazile umhla wam baze bathi uzibeka phambili kakhulu zenza uThixo baze bamxhoma emnqamlezweni. Waye umoya oyingcwele namhlanje akangomntu wesithathu onguThixo ngokwakhe obonakalaliswe kwinyama yomntu ngegazi kukaYesu Kristu ukuze angcwalise ubomi ukuze abe nokuzibonakalalisa ngabo. Waye babethelela kwa elo lizwi linye libonakalalisiwe. Niyaqonda ukubethelelwa kwaKristu namhlanje abantu abaya kwala unyana kaThixo engqinelo wabonakalaliswa phakathi kwabantu ngezakhe izinto awathi ziyakwenzeka ngalo mhla ngelizwi lakhe yabona ngoku kwaoko kunginelwa kunye kumele kuba kube kunye kuba yena ungana kathikomu kuba wathi kuyona ungcwele sahluka shumene sinivese shumene sibini ngoku wathi imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani amahebhere sahluka shumene sithathu vesi yesibhozo isekwanguye izolo namhlanje nangona phakathi ukuba nithe nahlala kum uyohane sahluka shumene sihlanu ukuba nithe nahlala kum namazwi amahlala kuni celani nje nisukubani kuthanda kwaye niyakukwenzelwa ewe mhlekazi kumbula babe ngabantu abangabenkolo kakhulu abo benza loo nto yayingengobantu bangaphandle yayingabantu abangabenkolo balomhla ayiloo nto eyenza oko namhlanje abantu abakholwayo ubethelelo olunye yinto enye namhlanje apho bona bambethelela yena ngoko ngoko bona babesala ilizwi likathixo elabonakalaliswayo besamkela iinkolo zabo endaweni yelizwi ngaba koko bakwenzayo namhlanje uko kanye benza kwayona namhlanje wayengulizwi kwaye bamala ulizwi yiloo ndawo inye endifuna ningayiphosi yabona andifuni niyiphose wayengulizwi kwaye xa bona bamalayo yena bala ilizwi kwaye xa bathi bamala yena bona ekugqibeleni bambethelela yena kwaye koko bakwenzileyo namhlanje bala ilizwi likathixo aza bamkela iinkolo zabo kwaye bambethelela esidangalaleni phambi kwebandla labo ukusebenza komoya oyingcwele kwaye banetyala kwaye ndibabeka ityala egameni likayesu kristu kwiminyaka elishumi elinantlanu ndambona ehamba inqumla ilizwe naye basabambelele kwiinkolo zabo banetyala bathabatha ulizwi owayezawuzisa iinkonzo zonke iinkonzo zidibane enze namandla enkulu imbumba yobuzalwana phakathi kwamapentekoste kunye nabo bonke endaweni yokwenza njalo bona balilahla lona baza balidanisa bahlekisa ngalo baza balibiza ngezinto zonke ngoku kwaye ngoku ngomanyano lwenkonzo ngecebo likamtyoni bazama ukuza aze athi ngoku kulungile yiza ungathenga ioli balahliwe kwaye banetyala ngokubethelela uyesu kristu yithabatheni ngokwezikathixo inkcazo okanye ezeni inkcazo azisayi kusebenza yabona balilahla ilizwi likathixo labonakaliswayo ngenxa yeenkolo zabo kwaye benza kwaloo nto namhlanje wayengulizwi uyohane uyohane ongcwele wokuqala amahebhere isahlushumene sithathu ivesi yesibhozo ithi nguye izolo namhlanje nangona phakade ngokubona bambethelela ngokutsha enisazi uba ibhayibhile yathi singakwenza oko angapha angathanda ukufunda nje kancinane ngake ninike eminye imizuzu elishumene sihlanu yayo masityile ngaphaya ngoku umzuzu nje ukubethelela ngokutsha masiye phaya kumahebhere isahluko sesithandathu sifunde nje kancinane amahebhere esithandathu ze sibone ukuba asimbethelele unyana kathixo ngokutshana sibone ukuba ingenziwa na loo nto uthi awunakumbethelela okwesibini siza kufumanisa ukuba singaba nakona okanye hayi ilizwi likathixo liyinyaniso ingaba kunjalo amahebhere isithandathu yokuqala endithi ngoko masisisiyeka ele ngqalo elithetha ngokristu siqhubele kwelokukhula singabuyisiseke ngele nguquko emsebenzini efileyo nokukholwa kuthixo ngele mfundiso yeembhaptizo neyokubekwa izandla neyovuko lwabafileyo neyogwebo olungunaphakade oko ke sokwenza ukuba ngaba uthixo uthe wavuma yabona upawulos ufuna ukwazi ukuba ezinto zilapha ziyimfuneko ngenene ubhaptizo ubekwa izandla uvuko ukuza kwesibini zonke ezinto zimnaphakade ngokupheleleyo ziyinyaniso ngoku qaphela uba akunakwenzeka yifunde kunye nam le vesi ndifuna ukuba uyifunde kunye nam ngoku ivesi yesine uba abo bakha bakhanyiselwa asiva isiphosa semazulwini aba ngamadlelane ngomoya oyingcwele ayiva incasa elizwi elihle likathixo banamandla ayiphakade eliza kubakho baza babuya bakrekra akunakwenzeka ukuba bahlaziyelwe enguqukweni ekubeni bephinda ukuzibethelela emnqamlezweni unyana kathixo bamhlaze ekuhleni ingaba lilizwi lam elo okanye lelakhe umntu ofumene ulwazi oluthile kumbula abazange babe nalo babe ngamakholwa asemdeni ekubeni siyamkele inyaniso yelizwi likathixo ulufumana ngolwazi ngokufunda nokulubona uze ngoko ulale ngoko wena akunakwenzeka kuwe ukuba ube sasindiswa funde loo nto ngoku yabona wamkele ulwazi lwenyaniso kuphela niyaliqonda awukange ube nalo unjengala makholwa aphumayo umzekelo ohambo leyesithathu le mfuduko yesithathu kumzekelo nje wazo zonke khangela khangela phaa kudala makhe ndimbonise into ngoku umzuzu nje nindixolele ngale ndicacisa khangela uisrayeli wakhupha amadoda alishumi elinesibini inye kwisizwe ngasinye iintloko zamahlelo waze wakhupha ayakufika ekupheleni komda ezweni ledini wabonisa izinto ezilungileyo ezizayo into ababe nayo aze yabuya ekhalaza ngokuba asingenako ukuyenza loo nto kodwa kwakukho isibini kwelo shumi linesibini uyoshua nokalebi abathi bakhangela elizwini uthixo wathi lelethu kwaye sasingaphaya kokuba nako ukulithabatha ngaba kunjalo yayintoni loo nto amakholo asemdeni yabona eneneni ayezalelwe ebandleni ayezintloko zabantu ayengoobhishophu basenokuthi abahamba ayobehla baye kanye apho ilizwi likathixo lalibonakalise khona ukuba liyinyanise naliya ilizwi ayengazange abe lapho ngaphambili babengazi ukuba likho kodwa behla baza kubona ukuba lalikho yayililo elo waze ukhalebi noyoshua bawelela ngaphaya baze babuya nesicumba sediliya bathi mabadle kuzo base bangxamlwa kwizinto ezilungileyo zelozo baphinda babuyela umva besithi asinakuyenza loo nto yabona asinakuyenza nje ngokupheleleyo nali kwayelo qela linye ngexesha likayesu kristu rabi siyazi uba ngumfundisi ovela kuthixo wena yabona umda yazi uba ngumfundisi ovela kuthixo wena ukho mntu unako ukuzenza ezi zinto ezenzayo wena siyaqonda ukuba uthixo umele ukuba ukho apho kwakutheni ukuze bangayamkeli kwakutheni ukuze bangayithabathi umda umda naba bekho apha kule mfuduko yesithathu ondiso emini ukubonakaliswa okunye ukristu okwamnye moya oyingcwele omnye yimisebenzi ekwaminye uthixo omnye umyalezo omnye kwaye abanawuthabatha kungafuneka bancame amakhadi abo obudlelane yintoni na babe nako ukuzazi inyaniso bakhangela babona ukuba ngokupheleleyo inyaniso abanakuyiphika olinda ixesha bamele kukungqina bayibonile loo nto imifanekiso amaphepha ubungqina ukuvuka kwabafileyo iingxelo zoogqirha zabagulayo banyanzelekile uba bathi nguye lo nokuxela kwezinto kwangaphambili kungekho nanyaka yasilela kuyo yonke iminyaka zonke ngazinye zenzeke ngokuchanekileyo kanye akukho nto banokuyithetha kuba nguthixo kuphela kodwa abanakuyamkela iqela labafundisi echicago amakhulu amathathu anento abo ayeza kuhlabhaptiswa egameni likayesu kristu baphi ixabiso olukhulu kakhulu abanakuyenza loo nto yintoni na ibhayibhile yathi xa bathe benza loo nto benza ntoni bayazahlula phakathi kwenceba
nomgwebo
uba akunakwenzeka kwabo bakhe bakhanyiselwa beziswe ukuba beze kuyikhangela baba nolwazi lwenyaniso bangxamla kwilizwi elilungileyo likathixo ukuba bathe bemka kulo apho bamele ukuhlaziya kwakhona ngathi kulungile ngoku ndiza kuyenza loo nto ewe ninamarhabe ninamawesile nani mabhaptizi namaluthera nale nto yamadoda angosomashishini befull gospel besithi bayangena bawala umyalezo inkonzo yenu iyakwenza njalo iyabakho abathile apho ngokuqinisekileyo kodwa hayi ibandla ndimele ukuphuma ebandleni ukuze niwufumane yabona injalo loo nto umntu ngamnye ulungile kodwa xa ucinga ngebandla lobupresbitari ukuba liyakwamkela umoya oyingcwele baze bonke bathabatha okubhalweyo baze musa ukucinga ngaloo nto kwaye ucinga ukuba ninamawesile niyakuphumelela aningeke nenze njalo nicinga ukuba ninamatrindi ningalamkela igama likayesu kristu nibhaptizwe nonke ngabanye anisayi kuyenza loo nto aningeke niyenze kodwa umntu ngamnye uyakuphuma aye kuyenza njalo loo nto kwaye nangumkhonzo omza kwakhe kodwa zona iinkonzo ezithe zayibona inyaniso zayala kumabhunga azo akunakwenzeka ngoko banetyala lokubethelela uyesu kristu kwaye ndibabeka ityala ngelizwi likathixo kuba uthixo uthe ubabeka njani ityala mzana ubranham ndiyabamangalela ukuba uthixo uziqondakalisile ngokuxece ezwini lakhe ngemihla yokugqibela wazenza baziwe uba yena isenguye izolo namhlanje nangonaphakade kwaye bathe bayala phandle loo nto kwaye ndinetyala lokubethelela uyesu kristu ngokunyelisa umoya oyingcwele injalo loo nto sinithabatha sinise kumahebhere esahluko seshumi apho esixela kwakhona ezibhalweni ukuba akunakwenzeka koko awungeze uyakubahlula kuthixo ngonaphakade awunakuze uze ebusweni bukathixo kwakhona xa uthe wamala umoya oyingcwele wahlekisa ngawo ngoku yabona balingamlayilizwi yabona amakholwa asemdeni o uthi abawafukange ngomakholwa babengamakholwa okanye amakholwa avuma ukuba angawo kodwa kwathi kwakufika kwilizwi babengamasirayeli babephuma phantsi kwegazi bephuma phantsi kwemiqondiso kamosisi abayibonelwa miqondiso isenzeka uthixo wathi ndiyakuniwelisa kwaze kwathi kwakufika umthetho welizwi lesithembiso elalisiza bathini o asinakuphumelela yabona baze bathi bakubuye bephethe idile nayo yonke into kubonakalisa kuba ilizwe lalilungile ilizwi likathixo lalinyanisile uthixo wathi ndinike lona kodwa iimeko bethu bathi sikhangela njengemicikwane xa sinecaleni kwawo asinakuphumelela nokuba sekutheni na kwiminyaka embalwa edlulileyo xa le holo indala yemanje ngomnquba kwangena umntu othile waze waphuma phaya wathetha nam wathi bili uza kushumayela kwipala ezine ngolunye lwezintsuku ngemiyalezo lolo hlobo ndathi ndiyashumayela kwipala ezine kuba uthixo unako umvelisela abantwana uabraham kwezo pali ewe mhlekazi ndinyaniso ndathi uba unento onowuyiphikisa ngawo masiyifumane bathanda nje ukukhonya kodwa kuthi kwakufika kwindawo yokubonakalalisa yahluka ewe nantso into eyenza umahluko kulungile ewe ngemigaqo yabo bambethelela ngokutsha ngoku kumahebhere isahluko sesithandathu size sihle singafunda nje sihleke konke ukuhla ukuphumela apha sinexesha elininzi ndiphawule isibhalo apha esiya kuthi kumahebhere isahluko sesithandathu nje ndiyaqikelela sithabathe konke akunakwenzeka kwabo bakhe bakhanyiselwa benziwa amadlelane omoya onyinwela asinaxesha lakuhambela phambili kakhulu kuba ndinesinye isibhalo endifuna ukusifunda emzuzwini nje qaphela oku bazibethelelela unyana kathixo ngokutsha enze ntoni yintoni ngokuba bengamle bazi balinyaniso baze bajika balikhanyela yenza ntoni loo nto akunakwenzeka ngoko nantso into esiyenzileyo esi sizwe nantso into abayenzileyo aba bantu nantso into ayenzileyo la mabandla balalile kwaye bawubethelele umyalezo bayibethelele inyaniso ebantwini bamenza njani uyesu bambeka ehlazweni bamhluba iimpahla zakhe zesuka kuye bamjingisa emnqamlezweni bambethela khona apho phezulu oyinkosana yobomi into enye abayenzileyo namhlanje ngemigaqo yabo enze kwa into enye bazihlubile izinto bahlube ukulunga nokunxiba kwevangeli ngokuzama ukuyibeka kwenye indawo baze bamxhoma emnqamlezweni khona apho bambethelela ngoku isiqeshelwa sokugqibela yena yena oyena mntu umngcwele bayenzela ntoni loo nto babengamazi bayenzela ntoni loo nto namhlanje abazi ukuba le inyaniso bazizidenge nemfama ngakuyo abayazi naso imigaqo yabo nezithethe basuse bakude kwilizwi likathixo ngoku kuni balapha ekuvaleni njengoku khangelisisani yabona yazi ukuba kushushu ndifa bubushushu nam kodwa mzalwane eli lizwi libubomi ukuba uyakubambelela kulo khangela asiyo nto ityile esinokuthetha ngayo esinokwenza apha nasemva koku yinto esele ilapha phakathi kwethu isenzeka ngoku hayi into eyakubakho into esele ikho asingqini siyazi uba yena uyenzile siyazi uba uyakwenza ntoni na kodwa ngoku sixela into ayenzayo yabona yiyo le iyure yethu ndisenongaphili side silubone uqilo ndisenokufa namhlanje usenokufa ngomzo wena andazi kodwa uqilo luyeza ngoko xa kuyakuziyakuba lapho ungakhathazeki bayakuba lapho bonke ukusukela emva kwizigaba zexesha abalukholelwayo bakulindela bahamba ekukhanyeni komhla wabo kwaye naku ukukhanya uyesu kristu inguye izolo namhlanje nangona phakade siyani imigaqo nikholwe kweli lizwi yinyaniso le ilizwi yinyaniso uyesu wathi ilizwi lam lingumoya ilizwi lam libubomi uyakubamkela njani ubomi xa usala ubomi uyakuyitshata njani imfundiso ekukufa nelizwi elibubomi ukhuphe ilizwi lobomi ukuze uthabathe ukufa uyakuthini ukwamkela izinto ezimbini ngexesha elinye awunawuyenza loo nto mathi lonke ilizwi lomntu libe bucoki yonke imfundiso yomgaqo ibe bucoki ilizwi likathixo lilo inyaniso ndicela umngeni nayiphina indoda ukuba indibonise nabani na waye ndiyazi uba elikhasethi liya kwihlabathi jikelele nayiphina indoda nawuphina ubhishopo oya ukuza kwigumbi lam lokufundela okanye phambi kweli bandla aze akhombe ngomnwe kwindawo ibenge apho nabani awakhe wabhaptizwa egameni loyisenyana moya oyingcwele kwitestamente entsha ndiyakubonisa apho wonke umntu wakhe wabhaptizwa nabo babhaptizwa ngokwahlukileyo banyanzeleka ukuba babhaptizwe kwakhona ukuze bamkele umoya oyingcwele uyakuthini malunga naloo nto uyakuhlala apho phandle kwimigaqo yakho uyakuhlala apho phandle kwimfundiso yemigaqo yakho ufe unetyala ngezandla zabachasene nomthetho yithabathile inkosana yobomi ilizwi lobomi walibethelela ebantwini ngoku benza ntoni babengalazi Namhlanje abantu bahamba ngokungazi abazi ukuba inyaniso leyo bacinga ukuba luhlobo oluthile lwe-izimu abembi inzulu ngokwaneleyo ukuze bangene kumoya wesishilelo abakuthandazi ngokwaneleyo ababizi kuthixo ngokwaneleyo bayithawathanje ngokulula nje ngokulungile ndiyakholwa ukuba ukho uthixo ngokuqinisekileyo umtyoli ukholwa kwaloo nto umtyoli uyakholwa iloo nto ngaphezu kokwabantu abathile bangakuba bayayikholwa umtyoli uyayikholelwa angcangcazele abantu bakholwa nje baqhubele phambili kodwa umtyoli angcangcazele sazuba umgwebo uyeza kwaye abantu bayakholwa iloo nto bangawuhoyi umgwebo ozayo banetyala lokumbethelela ngokuqinisekileyo ndiyasimangalela isizukulwana bafumana benetyala kwangelo lizwi labafumana benetyala ekuqaleni njalo loo nto uyesu wathi ngubani onokundigweba wayelilizwi lenziwe inyama kwaye namhlanje kwayelo lizwi lenziwe inyama upetros wathi esimangalweni sakhe kwizenzo masisifunde nje upetros wathi akubona oko kusenzeka into abayenzayo umoya khangela upetros wayemele ukristu into abayenzayo ndimela oko ikuko ivangeli upetros wayebeka ityala ngenxa yokubulala indoda ukristu owayelilizwi ndisibeka ityala isizukulwana ngokuzama ukubulala ilizwi elenziwe labonakaliswa ebantwini khangela into eyathethwa ngupetros nokuba umsindo obulungiswa wawunyuke kakhulu mphulaphule kwizenzo esahluko sesibini nokuqala kumqolo wa22 madoda amasirayeli wavelela amazwi uyesu wasenazaret indoda iqondakaliswe nguthixo kuni ngemisebenzi yamandla nangezimanga nemiqondiso awayenzayo uthixo ngayo ngathi kwenu njengokuba nisazi nani ngokwenu cinga indlela ababeziva ngayo phulaphula koko madoda amasirayeli inkosana ninamadoda ecawe ninamadoda engcwele ninabapriste ninamadoda benimele kukuba ningamadoda
akwathixo
wavelela mazwi uyesu wasenazarete indoda eqondakalalisiweyo nguthixo kuni ngoku ndithi kuni sifundisi nakuni bantu uyesu wasenazarete moya oyingcwele ulapha ekubuntu kukamoya oyingcwele obabomi ba obabukuye ulapha esebenza ngabantu ezicacisa ngemiqondiso nemimangaliso ayenzayo ayeyole ijinga ezidongeni jikelele ukuqondakalisa kwenzululwazi kwaye nabantu ababefile behleli apha babe bephila namhlanje bedlule ngumhlaza kananjalo kwaye baphilile namhlanje nezimfama bayabona namhlanje nezikhwala ezihambayo namhlanje unguyesu wasenazaretha yena lowo ekhutshwe ngecebo elimisweyo likathixo nangokwazi kwakhe kwenxa engaphambili ewunyulelwe ngenxa engaphambili umsebenzi wakhe namthabatha ngezandla zabachasene nomthetho nambethelela emnqamlezweni ingaba kubeka ityala oko ubeka ntoni ityala ibhunga lesanhedrin aye ndibeka ityala kusasa nje kumanyano lwamabandla ndibeka ityala bokwamoya ndimangalela amapresbitari amabhaptisi nalo lonke ihlelo lenkonzo lisehlabathini ngokukhohlakala ngokunyoluka kokuzicingela ndithawathe ilizwi lobomi nalibethelela phambi kwabantu nalinyelisa nalibiza ngokuba kukuyibaxa nto leyo uthi kwakhe wayivelisa phakathi kwenu ukuqondakalisa ukuba isenguye izolo namhlanje nangona phakathi ndisibeka ityala isizukulwana uthixo uziqondakalalisile ukuba uphilile uthixo uqondakalisile ukuba eli lilizwi lakhe yintoni elinayo ngaphandle kwenqumba yemfundiso zenkolo nemigaqo uphi apha unokubonisa khona uthixo ophilileyo ngenxa yokuba nilalile ilizwi lobomi ebelinokulinika ezinto eyomhlekazi o yenjani iyure esiphila kuyo ngoku yinto enye o endibiza upetros wathi
you've talked by wicked hands.
Nimthabathile ngezandla zabachasene nomthetho nambethelela emnqamlezweni namsika athe uthi kwamvusa eyikhule inimba yokufa ngokuba ebengenako ukubanjwa kuko. Kwaye ngemigaqo yenu nemibutho yenu neembaba zenu ninokumila kokuhlonela uthixo sathetha ninokumila kokuhlonela uthixo wakhanyela amandla ovuko lwakhe kodwa iyure ifikile imihla yokugqibela iyole apho uthixo athe msango okamalakisahluko sesine uba uyakuvusa ngemihla yokugqibela zabuyisele iintliziyo zabantu emva kwiintsikelo zakuqala nakukholo lwepentekoste lobawo wayenawuyikhanyela loo nto kwaye unakumelana nayo Engoku ndiyanigweba, ndinetyala, kwaye ndiyanimema, ndinibeka ityala kananjalo phambi kothixo. Ngokuba ngesikhohlakeleyo esisicingelayo izandla zobuhlelo, nibethelele ilizwi likaThixo phambi kwabantu. Kwaye ndinibiza ngokuba ndinetyala, ndilungele umgwebo. Amen. Ewe mhlekazi, ndibiza kwaloo nto inye uPetros wayibizayo, wabiza inguquko kweso sizukulwana. Ndibiza inguquko kwesi sizukulwana, uguqukela kuThixo, ukubuyela kanjalo kwinyaniso kananjalo yelizwe. Buyelani kukholo loba ubeza, buyelani kumoya oyingcwele kuba uThixo akanawutshintsha. Ngethuba wathi uThixo nantsi inkonzo yakulandana nabakholweyo umele kubahlale naloo nto konke ngonaphakade ilizwi lakhe. Awuthi bamba isandla okanye thabatha umthendeleko okanye into yelo hlobo okanye enye into kuloo mgaqo okanye into yalo mbono uba nabani na nawuphi na inxila nawuphi na umntu ongakholwayo angayenza nawuphi na umlinganisi naluphi na yenyukazi lingayenza loo nto thabathe umthendeleko libe nokuzimilisa nezinto ezilolo hlobo lingayenza loo nto kodwa uyesu wathi nantsi into yakuba bubungqina nantsi imiqondo yakuza hayi kuba mhlawumbi ingenzeka kodwa iyakwenzeka kuzo zonke izukulwana kwabo bakholwayo egameni lam bayakukhupha idemoni bakuthetha ngezinye ilwimi bathethe ngeelwimi ezintsha bathabathe inyonga basele izinto ezibulalayo zingabenzakalisi babeke izandla kwabagulayo baphilise abagulayo bavuse abafileyo bakhuphe idemoni njengoba namkele ngesisa yiphani ngesisa kwaye iziqubo zokwenziwa kwemali nezinto ezinjalo bagangxelekwe kwizinto ezinamhlanje akumangalisi ukuba babe bazele ngumgwebo ngolu hlobo eyomhlekazi owube masibone ngoko eyomhlekazi ukubizela kwinguquko nokubekwa kwam ityala ngoku le calvary intsha yinkonzo ebizwa ngokuba yiyo eyona ndawo ingcwele ipulpiti ezinkulu isiguqo sobukatolika isiguqo sekatolika sibizwa ngokuba ipulpiti yabo amawisile amabhaptisi amarhaba amalutere nabakwamoya ezona ndawo zingcwele nako apho afumana khona okona kuhlatywa kwakhe kunzima icalvary entsha ifumaneka phi kwiindawo ezingcwele kwibandla ubekelelwe phi yena ngokuvela kubalusi bahanani sindini nazingcono kunoko andinamsindo kodwa into ethile ngaphakathi kwam iyazamazamisela uThixo uqondakaliswe ngokupheleleyo phakathi kwenu wafumana phi yena amanxeba akhe icala lakhe wafumana phi yena ukuhlatywa kwakhe ecalvary wafumana phi yena namhlanje epulpitini bavela phi bona eyerusalem bavela phi kwimvaba yehlelo abo babangakuba bayamthanda ngabo bayenzayo lona ngabo bayenzayo namhlanje icalvary yakhe yesibini wamkela phi amanxeba akhe ngokuchasene nelizwi loo nto emhlabayo ungubani yena ulilizwi yena lilizwi uphi apho ahlatywe khona ngokunzima epulpitini kwiindawo ezingcwele kanye njengoba kwakunjalo ngoko ndinelungelo lokusibeka ityala isizukulwana ndinelungelo lokuyenza loo nto njengomlungiselelo weendaba ezilungileyo zikayesu kristu ndinemiqondiso yakhe siqondakalisa ukuba yena unguthixo ndinelungelo lokuziza isimangalo ngokuchasene nesisizukulwana uba ezona ndawo zinzima zokuhlatywa kwakhe zibe lapha ngokusuka epulpitini apho bathe bagxeka bathi musani ukuphuma niye kuvala nto yinto yomtyoli kanye kwindawo ibimele ukuba iyamthanda alaa miqondiso uyesu wathi iyakwenzeka ilizwi likathixo libukhali ngaphezu kwamarhele wonke antlangothi mbini ilizwi umcaluli wengcingane neengcingane zentliziyo kwaye libizwa ngokuba ngumtyoli ngokuvela phi ezipulpitini kwiindawo ezingcwele owu thixo angathini ukukhangela phantsi njenje yinceba kuphelele apho lubabalo akukho nto yenye esinokuyenza koko kukuya emgwebeni sesilapho kakade yicinge ukuhlatywa kokona kunzima kuvela epulpitini kulapho ikhoyo ecalvary yakhe
entle
bambethelela ulizwi epulpitini kunjalo njani bayenza njani loo nto ngokumila kwabo uhlonla uthixo injalo kanye loo nto bamthwesa isisaba ngokuvela kubaphulaphuli ngabaxeki unesisaba esitsha sameva ngabaxeki uhlatywe epulpitini wathweswa isisaba ngabaxeki ngaba uyabethelelwa kwakhona ngokutsha.
Strike the man-made creeds.
Ehlutywe imigaqo eyenziwe ngabantu abafundisi bobuhlelo ngokuphasene nelizwi lakhe.
They strike it.
Bayalihluba ngesihlazo baligwebe. Yesu wathi bandikhonza ngelize. Ngelize kunganqedi lutho. Bakhonza bani? Bakhonza kwalo Thixo omnye. Babekhonza kwalo Thixo omnye ekubethelweni kwakhe kokuqala.
And it was vain worship.
Wayeyilunqulo olungancedi into.
It's the same thing today.
Kwinto enye namhlanje. Okhela ilize lamahlelo. Okhela ilize lamaziko emfundo. Anala migaqo ngelize.
Teaching for doctrine the commandments. Befundisa
nje ngemfundiso imithetho yabantu belikhanyela ilizwi likaThixo.
Guilty of crucifying the prince of life.
Anetyala lokubethelela inkosana yobomi. Befundisa imfundiso zabantu endaweni yelizwi lakhe. Bandikhonza ngelize. Bamhlubile, bamhlaba, bamthwesa isitsaba. Xa ubona loo nto isihlanga esitrato, baye abanye benu manenikazi nenwele ezinde. Bathi lele fashion yakudala alinjalo.
Remember!
Khumbula! Ngabagxiki abo. Sisitsaba osithweleyo eso. UThixo wathi yayi lusuku lwakho olo, zidingise ngokuzidla. Hallelujah!
Where was pride?
Zidingise ngokuzidla. Njengokuba ubunokusinxiba isitsaba sameva usenzela inkosi yakho. Ithingisa ngokuzidla musa kuba nenhloni. Wathi yena kunamsebenzi ngoba thina abaizevele banamhlanje. Abalinganisi bemiye epulpitini ababethelele bakaKristu. Akunamsebenzi ngoba thina nina ibanazo ngokuzinca. UThixo wathi sigcine. Uthweswe isitsaba ngabagxeki kwakhona. Ameva. Uhlatywe ngokuvela epulpitini ngemigaqo. UneGolgotha entsha. Apho bamthabatha bamsa kuyo.
These robe choirs.
Ezikwela zinengubo. Abafazi abanxibe ezimfutshane benqothule inwele benobuso obuqatyiweyo.
Singing in the choir like angels.
Bekula ekwayeleni njengengelosi benetalente.
That's his new Golgotha.
IGolgotha yakhe entsha leyo.
Just modern stripteases protected by a law like
abasuba impahla bangoku ekhuselwe ngumthetho njengeSodom neGomorra. Awubona njaka zeminani sihlanga esiqalo ngamaxesha athile akhonja induna iya kuzeyiphume iyapho ikhoyo. Akubekho into ethile yenzekayo kwaye zonke ziyakubaleka emva kwayo. Kukho into ethile yenzekileyo kuyo niyazi uba kungokuba bazikhululela ntoni iimpahla zabo aba bafazi behle ngesitrato. Musa ndixele ukuba isiyo nto inye leyo sisibonakalalise. Musa kwagxeka amadoda oko bona bakhuselwe ngumthetho waseSodom. Lamthetho umelwe kukuthi akukho mthetho wenu ukuba babephaa phandle. Wayeabashumayela epulpitini bamelwe kunxiba iilokhwe zangaphantsi endaweni yedyasi yobufundisi. Bemi phaa phandle baze bayivumele loo nto baze babe nentloni ukuthetha ngokuchasene nayo ngoba ihlelo labo liya kubakhupha ngaphandle. Niyabethelela kwibandla ilizwi likaThixo elithi kulisikizi ukuba umfazi anxibe iimpahla ezizezendoda.
I condemn the thing.
Beka ityala ngenxa yokubethelela ilizwi likaThixo phambi kwabantu. Abafazi abanqothule inwele benxiba izifutshane nesitsaba bemibhaa phezulu ekwayaleni. Umntu othile wathi kum ngenye imini omnye umfazi wandibuza wathi ke ucinga uba ungayifumana phi. Ndathi ukuba inkosi ndixele ukuba ndikhuphe ishumi elinesibini kwihlabathi lonke ndingoyikela ukufa. Ngethi uba ngoqalo lomoya ndimi apho ndibakhangele ndime apho ndizibone ezo zinto zikubo ezimdaka ezingcole eziphantsi abanqange bezigarete bephaya phandle beqhubela phambili ngolo hlobo baze bemekukwela inezambatho bacule bekulo meko baze abo bangabaphulaphuli bababone bayakuthi lungile ukuba naye unokuyenza ndingayenza ukwam. Ubomi bobuKristu bubomi bobungcwele nokusulungeka obumsulwa. Babeka ityala egameni likaYesu Kristu ngenxa yokungcola kwabo nobumdaka. Ayizisele ihlazo ivangeli kwaye aba bazama ukubambelela kuyo babizwa ngokuba ngababani bebizwa ngabefashoni yakudala yimfitshimfitshi. Babeka ityala egameni likaYesu Kristu ngaba ngoku abazihluba impahla esitratweni bacula ezikwayaleni bethaya imidiza besenza izikhulo ezingcolileyo benabayena abathathu okanye abane besukela owesithandathu aze bacule ekwayaleni ngokuba benelizwi elimnandi. Nina zintsizana zengqondi ningamahlwempu ngokomoya Naliwe kwa kwiseko izezenu nifunda le Bible inyana ukuthi nawuphina umuntu ayifuni kodwa niwalile umoya kaThixo ngokude iBible ithi niyakunikelwa ulahlekiso olusebenza ngamandla kuba nikholwe ubuxoki nigwetywe ngabo enene nikholwa ekubeni niyalungile waye iBible ithi ukuthi niyakholelwa loo nto nigwetywe kwangobo buxoki bunye nikholwa kuba buyinyani ngoko ke ndiyanimangalela ngelizwi likaThixo
Teaching the people
that are to be able to do the Christ,
you have to be able to do the Christ.
Abe baby zalonto dadhe uthile thile
and the bible can
do waye ibhayibhile iyayigxeka lona kunjalo waye kwipati baqhubele phambili babe bese ngamalungu ebandla nigcine ubungqina benu niphile nangaliphina ohlobo enifuna ukuphila ngalo
don't think I'm talking all together about presbyterian
usana ucinga ukuba ndithetha ngamapresbyteri ndithetha ngahantu bakwamoya kunjalo lona aniyazi inyaniso kodwa nacinga uba ninako ukulithabatha anizange ndikwazi ukuxhasa mfundisi wenu umfundisi wenu akazange abe nakufumana msebenzi ubalulekileyo onamakhulu amanga edola ngeveki nenkonzo yakhiweyo entle ukuze abe nokushumayela aze aqhube ngale ndlela kanye benza ngayo uba wayenokugxeka loo nto umbutho obunokumlahlela ngaphandle ngoko umele kukubahambe ngayo umele kukuba athethe loo nto konke uthengisa ngobuzibulo bakhe ngenxa yembhutyulela yesufu ejiyileyo yehlabathi amanzi amdaka kaesawu Waye ndona yakufumana ngenxa yaloo nto ubabini baya kuwela embhadini wokugwetywa bagwetywa.
As prostitutes of the gospel.
Ndiyabamangalela njengamayenyukazi evangeli. Ndandisekwayeleni kweyena eyoduma kwiindawo ezinkulu kungekudala kwixesha elidlulileyo enye yezona ndawo ziphezulu kwipentekoste ezikhoyo. Kwaze kwenzeka ukuba ndibe ndihlele ecaleni kwegumbi lokufundela loo mzalwana ngethuba ikwayela ezine okanye ezintlanu zazihlangene. Waye kukho omnye weyona mibutho ilungileyo yabakwamoya. Waye babengazi uba ndilapho kwelo gumbi lokufundela loo mlungiseleli eOklahoma. Ndandihlele apho phantsi apho ngezantsi apho lo mlungiseleli afunda khona phambi koba aye kwiqonga lakhe. Ndakwenza njalo kwakwabariki bancinane apho nooriketa okuziqaba. Angekho namnye kuba onenwela izinto. Ngamnye kuba ayenenwela ezinqothulweyo. Ngamnye kuba iqabe imetup. Ngamnye kuba inxibe izambatho. Waze uRico omncinane wabe emi ngapho ehamba kanje. Yaze enye indoda yabe ithabatha umnikelo kwandiswa kwelizwi. Yazenza ngongathi indoda yemfama ephethe ikomiti ihamba ijikeleza ithetha zonke izinto zoncediso malunga nokuthathwa komnikelo nezinto ezilolo hlobo. Kodwa waphuma apho wazama ukucula the Messiah. Oh, bet kwaye wayenokwenza umsebenzi omhle malunga naloo nto. Kodwa ayizange iba nentsingiselo. Hayi, ayifile yabona. Oh, bet nanto ke yikolgotha yakhe entsha leyo. Ucinga ntoni ngentombazana encinane ethile okanye umfazi omncinane othile olapho? Kuba ukuba ungene apho enxibe njengoba ebemelwe enenule izinto yokuzixaba kususwe konke nezinto zolo hlobo bangahlekisa ngaye uba wayenokuma apho ngethoba besenza ezo zinto banokuzenza apho elo qela labantu abatsha bemalunga namashumi amathathu okanye amashumi amane indawo ekhethwe yaba kwamoya besenza into lolo hlobo waye kuba lonenikazi incinane lalinokuthetha into malunga noko babe nokulikhupha ekwayaleni nakathi umfumane lwendaba ezilungile emepulpiti nathethe into malunga noko bangamkhupha ngaphandle kombutho Nibethelela unyana kaThixo ngokutsha nimbeke kwihlazo elisekuhleni. Ivangeli yakhe niba ngakuba niyayishumayela niyambethelela. Nisibeka ityala isizukulwana sala uKristu ngelizwi likaThixo nangegunya lalo lokungqinelwa kwale mihla yokugqibela kokuba usaphila yena. Ewe bachasene nokubekwa ngqo kwelizwi likaThixo elingqinelweyo imibutho yabo ayinakumelana nalo. Inkonzo ezinkulu nemvaba yiKalvari yakhe entsha yayitsho loo nto kwakhona oku aba bazihluba impahla bangoku babo bazikwayela zabo umpristi omkhulu wehlelo ngalinye ukhwaza njengompristo waloo mhla ngoku yihla uze kusibonisa umangaliso yayikukubethelelwa kokuqala oko yinto enye namhlanje Ngena baba besithi kulungile ngoku kusa bafile ngomdlalo uthena ungenyukuye phaya phezulu unenkosikazi semangcwabeni unosana lupha phaya phezulu bathi kuye sivile kuba bavusi labafileyo nendawo yamangcwabezeleyo ngabo apha yiza uze kubavusi oh kungazi kuya kuzala kungazi inkonzo ezinkulu ikwayela ezinkulu abapriesti abakhulu banamhlanje yihla sibonise umqondiso elinokuthi ihlelo lethu lingabinakwenza Kana nendoda ungekudala ukuxesha elidluleyo ayaba nentetho nge emva kusasa soluncinane ndandinalo eTown Bro eArkansas ndibalisa ngomfazi owayephilisiwe lo mfo wayengowehlelo elithile lenkonzo waze waphakama phaya ngemva wathi ndimema nayiphina indoda ukuba indizisele indibonise emqondeni Naye ndafumana ukuphila indoda yayiphiliswa inomhlaza. Naye ndafumana umfazi ongowayehleli kwinqwelo yabangakwazi ukuhamba isithuka samashumi abini eminyaka. Yayiphiliswe kwisigulo samathambo yayihleli kwinqwelo enamavili. Ndayithi abantu ndayisa ndathi ngoku ndifuna imali iwaka ledola. Yathi kulungile ayikho apha ingapha ewekho Texas apho ikomkhulu lathi likhoyo. Ndathi kulungile sizakuya nje apho siyifumane yathi. Ndathi ungazilungiselela siyakuya ngomso yabona. Ndathi sizakuthumela ndathi nanku ugqirha othoyo ukuthi abantu babe nomhlaza ngokupheleleyo. Nantsi apho ikhoyo kuludwe lwasegesini. Nanku lo mfazi apho ubumelwane bonke baziyo ukuba wayehleli kwisitulo esinamavili amashumi abini eminyaka kwaye uyahamba khona ngoku. Babe ogqirha yile kugqirha emva kogqirha nayo yonke into kwaye nguyelo iphilile namhlanje. Ngoku uthe ungakhupha iwaka ledola ndifuna ukuyifaka kwingxoyo yokuhanjiswa kwelizwi ndiyayifuna. Yabona. Wathi kulungile ingaphesha ewekho eTexas ndathi siyakuya ngomso. Wathi mamzuzu mandixelele into ndiyakuthatha intombazana encinane ihambe nam ndize ndiphakathe inqakuba ndiyisike ngalweni uze ke uyiphilise phambi kwazalwana bethu kwaye ke bakunika loo mali. Ndathi mtyholi ndini uba nguye unyana kathixo yihla kulo mnqamlelo xelele ukuba ubethwe ngubani na bemthandele ngengubo entloko bambetha bathi ngokuba ngumprofethi sixelele ukuba ngubani na ukuba nguye unyana kathixo yihla emnqamlezi bakhokela indini bemfama abazimfama baswele ukuphiliswa engqondweni. Indoda enokwenza into elolo hlobo okanye yenze intetho efanaleyo ngokuqinisekileyo ukukhwaza okuqhelekileyo phofu masikubone usenza umangaliso kosi sinqwenela umqondiso ovela kuwe ngeli thuba yonke imihla yure nganye isenzeka njalo kanye njengoba uthixo wayekhokelela ukuba yenziwe kodwa babengekho uba babekho loo nto babeyibiza ngokuba ngubheleza bhule umtyholi yabona. Bosi sinqwenela ukuba ube unokwenza ngendlela esifuna ukuba ukwenze ngayo uye apho sifuna ukuba uye khona wenze esikufunayo. Oh ewe babengenakuxhomekeka kuye hayi mhlekazi naso isizathu sokuba babe bamkhupha phakathi kwabo ewe mhlekazi bazama ukwenza kwa into enye namhlanje kwaye ngomanyano lwamabandla ekugqibeleni bakuphumezile ukwenza oko. Yabona bonke behlangene ukukhwaza okuqhelekileyo akusibona kwakhona eyona ndawo iye yenkolo eyona ingcono izifundiswa siza kwalizwi ezilungisiweyo yakhwaza kwakhona kwaye ngokuchasene naye yamemeza ezona zingcono zezifundiswa zakwalizwi ebezifanele ukuba zazi ngokwahlukileyo awona mabandla angaphezulu nezona ziqekeshiwe izifundiswa zezakwalizwi zamkhupha phakathi kwazo abalifuni uthi uyaphazama umzana uBranham babengekho apha ukuza kubona izigaba ezisixhenxe sebandla okanye ukuzawuziva zishunyayelo wawungekho ngethuba izigaba sebandla selawuthi ke isiso kuphela abathi bamkhuphela ngaphandle kwebandla kuso waye wayengaphandle ngaphandle enkqonkqoza izama ukubuyela ngaphakathi bamkhuphela ngaphandle ngokuba banamsebenzi naye.
They crucify him afresh.
Ambethelela ngokutsha. Amen. Sinokuhamba ithuba elingakanani. Khumbula umprofeti welizwi likaThixo wasixelela kuTimoteo wesibini sahluko sesithathu uba uyayibhala sinaxesha lakuyifunda kodwa watsho ukuba ngemihla yokugqibela abagxeki bayakufika bayakuba ngabazithandayo abakratshi abathandi beziyolo kunokuba bathande uThixo abatyoli abangenakuzeyisa izibhodla abangenakuthanda kulunga abancethezi abazithandayo abakratshi bezifundiswa benokumila kokuhlonela uThixo kodwa bewakhanyela amandla akho kwabo ke kwebuka kuba lolo didi oluthimba abafazi abasileyo abaphungula inwele ngenxiba izifutshane beziqabe ubuso wasusa kwenye indawo kuya kwenye babathimbe inzalo kanye loo nto wathi jikani kuloo nto ngemihla yokugqibela masithobele umprofeti jikani kwezo zinto ngemihla yokugqibela zilapha ndibiza ndibhekisa kwibandla ngoku. Ewe mhlekazi mkani kuloo nto banabo bona abefundisi balo mhla bamele ukukwazi ezi zinto ngebabemazile uyesu ngemihla yakhe ngebaziyo kwaye nangoku bamele ukukuyazi loo nto kodwa abayazi kanye njengoba befundisi bamajuda bemihla yakhe ngebabemazile ngomhla wakhe kunjalo namhlanje ngelizwi likathixo elingqinelwe ngokucacileyo ngoko yena wayelilizwi waze waqondakalisa ukuba yena wayelilizwi waqondakalisa ukuba yena wayelilizwi laloo mhla uThixo oqondakalalisile namhlanje ukuba nguye ilizwi lanamhlanje ukukhanya kwale yure kwaye babemele ukuyazi loo nto ngoko kwaye bamele ukuyazi ngoku bambethelela ngoko kwaye bayambethelela ngoku ndibabeka ityala ngaloo nto kulungile loo nto ihlala ibaneka nje kum ndibabeka ityala kuba uThixo uya kubenza bahlawule ngenxa yaloo nto amajuda ngomhla wabo uThixo kwakhona ngemihla emhlabeni.
Jesus said, Jerusalem,
uYesu wathi Yerusalem, Yerusalem, kufuthi kangakanani nandithanda ukunihlanganisa nibe liqela elinye elikhulu kodwa anavuma indlela azame ngayo uThixo kule mihla yokugqibela ukubumba abantu bakhe bahlangane kodwa anivumanga ninqwenele umgaqo wenu ke ngoku ninikelwe kwintshabalalo nantso into eyamkelayo iJerusalem yadilizwa yatshiswa ayisekho ayiloo nto kanye iyakwenzeka ngezinye zezinkulu kuzo zonke izinto zinkulu zilapha imigaqo yenu emkhulu namahlelo iya kufa itshabalale kodwa ilizwi likathixo liyakuba ngunaphakade liphile ngokungapheliyo amanxeba akhe awona nzulu avela kwindlu ebizwa ngokuba yeyabahlobo bakhe cinga yicinge loo nto yicinge loo nto yima ndilinde umzuzu nje befundisi yicingeni loo nto ayevelaphi amanxeba akhe kwindlu yabo babizwa ngokuba ngabahlobo bakhe njengokuba kwakunjalo kunjalo yicinge loo nto ecalvary akazange angqongwe zindlavini zamabharbari kodwa ngabalungiseleli ababesithi bayamthanda kwaye namhlanje xa ivangeli iqondakaleliswe ngokupheleleyo
One of the great signs of his resurrection.
Hayi imiqondiso emikhulu yovuko lwakhe iqondakalalisiweyo phambi kwethu.
It isn't the street out there that.
Ayiso strato phaya phandle esikubelayo. Ngabo ababizwa ngokuba ngabefundisi. Bona abo bemelwe ukuba bayamthanda ngabo angqongwe ngabo namhlanje. Asifuni laa nto phakathi kwethu. Asiyikuyivumela endoda isilawula. Asiyikuxhasa, asiyikuba nantsebenziswano ngaloo nto kwesi sixeko ukuba laa nto ikhe yeza ngapha. Akukho nto iyiyo kunqulwa kwemimoya ngumtyholo engalazi ilizwi likathixo imfama ezikhokela imfama njengoba kwakunjalo ngoko inga kunjalo ngoku kanye njengoba kwakunjalo ngoko kunjalo ngoku inga amandla akhe okuphilisa nokukhulula amadoda nabafazi kuthando lwehlabathi langoku abanqothula iinwele ooyizebhele abaziqabe ubuso abazibiza ngokuba bangamakristu babe bevelisa ubomi obulolo hlobo etshaye izigarete iziqhulo ezingcolileyo bahlale phantsi babe nombutho okusekwa kwamabandla nokulapha nokuthunga nokuthetha nokuxheka baze baphume esitratweni banxibe ibhulukhwe ezifutshanayo yonke into elolo hlobo baze bazibize ngokuba ngamakristu phambi kwabanye abafazi ndiyalikhumbula ibali lam malunga nekhoboke elalisazi ukuba lalingunyana wokumkani ukuziphatha kwalo simelwe ukuba yintoni amadoda nabafazi baze bakhanyele awebefundisi ezipulpiti apho afumana khona ukuhlatywa kwakhe benyuse bamisele olo hlobo lwempilo phakathi kwabantu apho bamhlabe khona abakhanyela amandla oku okubakhulula kuloo nto waye bayimisela ukuba injalo loo nto ngeli thuba ichaseneyo nelizwi likathixo into yokuba umfazi anqothule iinwele zakhe okanye aqabe ubuso bakhe okanye anxibe ibhulukhwe ezimfutshane loo nto ichasene nelizwi likathixo kodwa bayayimisela besenza enye
icalvary
evela phi esitratweni kwizindlu zokuselela uvela epulpitini uvela epulpitini kwaye kwakhona yayintoni isililo uzenza uthixo bayakukhanyela ubungangamsha bakhe bazama ukumcanda benze ngaye oothixo abathathu mhlawumbi abane ngeli thuba anguthixo wayenguthixo uyakuhlala enguthixo inguye izolo namhlanje nangona phakathi xa uthetha ngothixo omnye kubo baya kuhleka sikholwa kumfinito ongcwele ndikholwa kuthixo omnye ongcwele emhlekazi amandla akhe okuphilisa okukhulula nokuthatha aba bantu abakhuphe kuthando lwehlabathi ubakhulule njengoba wenzayo kumariya wasemagadasa umvula wengizebhele omncinane oweziqabileyo naye wayenedimoni ezisixhenxe kuye wayengozihluba impahla kanye njengoba enjalo umfazi wangoku esitratweni namhlanje yanaphina apho uthanda ukuya khona ukhangele uba ukholo ukuba abantu baqubuda kwimfaniso eqingiwe yabafazi abahambaze khangela phaa phandle esitratweni namhlanje njengoba kwakunjalo ngemihla yesodom kuya kuba njalo khangela phandle ukuba ukholwa yiloo nto yanaphi na vula iphepha uvula ulinda ixesha khangela kwibhodi yendaba ufumanisa ntoni khumbula into eyathethwayo xa unyana bakathixo bazibona iintombi zabantu ukuba zintle bazithathela abafazi khangela kwihlazo engilane khangela kwihlazo elilapha khangela kuyo yonke loo nto isuke indlu yobuhenyukazi kutheni kunjalo nje kwaphina ukuthe irayisha ibe bukomanisi ngenxa yobukrwada nokungcola nokungabi namandla kwebandla lobukatolika wayeyiloo nto kanye esizwe esithatyathwe yiyo ubukomanisi nokumanyana kwamabandla libe lizidibanisa nebandla lobukatolika nto leyo ubukomanisi nobukatolika uyakuhlangana uyazi waye nakubenza loo nto kuba ngokuba bayalile ivangeli bahlula ibenze babe ngabantu abahlukileyo naso kanye isizayo waye balungiselele epulpitini bayayinyamezela loo nto ngenxa yetikiti lokudla ngenxa yomgaqo omanyano oluthile bathi ndingokasibani bani betshintshisa amandla kathixo ngemfundo anobakhulula kolu hlanga luphambeneyo njengomariya wasemagadala ngalo mandla anokuthabatha ozihluba impahla omncinane esitratweni amenze anxibe impahla enze ngokwenenekazi amenze abe ngumkristu awagxeka loo mandla bazibabethela le ndoda eyayinawo
ecalvary
kwaye namhlanje kwaloo vangelinye nomoya ingcwele yokuthabatha ozihluba impahla omncinane umenze anxibe njengenenekazi enze ngokomkristu wabiza ngokuba kubuyibaxa bafuni baxubane phakathi kwebandla labo azamazamiseke phakathi kwabo enze abanye abafazi benze ngolo hlobo enza ntoni ke bayawagxotha aphume kanye njengoba benzayo ngoko kwaye ngoku babethelela kwa elo lizwi baze bathi lalele esinye isigaba sexesha ndibabeka ityala kwakhona ewe mhlekazi kanye njengoba bebekwe ityala ngoko umqondiso owenza ukuba umkhosi wakudala anxibe iimpahla zakhe khumbula umntu okhula iimpahla zakhe uphambene yabona uthwani ngomfazi umkhosi wayephambene wakhula iimpahla zakhe zisuka kuye uthixo wathatha amandla akhe wamenza ukuba anxibe iimpahla zakhe wayenxibile esezingqondweni ehlele ezinyaweni zikayesu
khangela
kumandla owenza ubartolomeo imfama ukuba abone kanye phakathi kwemigaqo yabo wayesemhlabeni ngethuba bayesenza kuye okungako okungakholwa kunjalo namhlanje kodwa oko akuzange kummisa akazange ayekelele ngokubhekiselele kubo kwabaxelela nina ndingaboyihlo umtyholi wayigweba yonke loo nto amandla wayenovusa ulazaro aphume engcwabeni azanike umfazi wase-9 kwakhona unyana wakhe
oh
thixo amandla wayenokwenza ezo zinto awayenokuxela kwangaphambili izinto ezazakwenzela kukho amabini iesile kukho iesile ebotshelelweyo kwiindlela ezimbini nazo zonke ezinto wazixela kwangaphambili ondoda inye eyayinaloo mandla nayimke asifuni phakathi kwabantu bethu iyazinyolisa iimfundiso zethu baze ke bambethelele into enye namhlanje awumke umoya oyingcwela bafuni nanto uyakwenza nawo uyagwengwa yenze zonke izinto zeuxelela abantu bethu ezi zinto asifuni ukuba oko kuqhube phakathi kwembutho yethu uchasene nemigaqo yethu bambethelela kwakhona owu bethu qaphela ngoku njengokuba sivalwa simele kukuvala waye kwakhona bawubiza ngokuba kukuyibaxa baye bambiza ngokuba ngoyibaxayo bathi wayephambene nabana uyazi uba ibhayibhile yayithetha loo nto uyesu wayithetha abo bafarisi bathi le ndoda ingumsamariya kwaye iphambene ngoku lithetha ntoni igama uphambene ungabi nangqondo le ndoda ayikho zingqondweni baliqela labantu abaphambeneyo abo bamlandelayo ungubhelezebhuli baye kwakhona bathethwa kwayinto enye luhlobo oluthile lobugwirha kuvumisa kwezinto ezizakwenzeka bembeka kwakhona emnqamlezweni wehlazo umnqamlezo yintoni ihlazo lantoni ulilizwi elingqinelweyo behlekisa ngalo bexela abantu uba lingumtyholi besenza ukuthile baze babize wathi babize imisebenzi engcwele kathixo ngokuba ngumoya ongcoleyo oyenzayo akukho kuxolelwa ngenxa yaloo nto senza ihlazo ngelizwi lakhe bezama ukulihluba balibize njengentsomi okanye ukuyibaxa musani ukuya kuyo musani ukuya kwezo nkonzo benza ntoni ngokwenza loo nto bathabatha izikhonkwane zemigaqo yabo yehlele injalo loo nto aba bafundisi bazingela ulonwabo bangabehlabathi bangenathixo bephanjanise bubuhlelo bathabatha ezikhonkwane zabo zobuhlelo benkonzo babethelele unyana kathixo ngazo ngokutsha ngokuphuma eziputputini zabo kutheni beyenza nje le nto bathanda kuthunyiswa ngabantu izidanga elinokuthi ibandla libanike zona ngaphezu kokuba bethanda ilizwi likathixo ndiyabagxeka abanakumilisa ngokwehlabathi ngokuba banga abanakumilisa okwelizwi ngokuba sebemilise okwehlabathi kakade sebeyenzile loo nto umhla ubuhanahanise esiphila kuwo asinguwo ayanelangana ikhalvari enye kwinkosi yam kutheni ukuze nenze le nto nina nimele okokuba niyamthanda nina naziyo oku kuba kulilizwi lakhe nina ninako ukufunda isityhilelo isahluko samashumabini nithi nabanoyokususa ilizwi elinye okanye ongeze ilizwi elinye niyenzela ntoni loo nto ingaba imanelangana ikhalvari enye ndimele kumkhusela ndingummeli wakhe waye ndiyanimangalela ngelizwi likathixo guqulani iindlela zenu kungendlalo niya kuya esihogweni amahlelo enu aya kubohloka ndiyanimangalela phambi komgweni kanye inaye nithi kumila kokuhlonela uthixo kwenu nihanahanise kwaye kutheni niyibiza nje ayanelanga nayikhalvari enye njengoba upetros watshoyo oyihlo bemvaba zobuhlelo upetros wandibeka ityala nge wathi kuphina koyihlo ngayenzanga le nto ustefano wenza kwayinto enye ngezandla zikhase nomthetho ndibethelele inkosana yobomi akazange uyesu ngokwakhe athi kuphina uyihlo ngazange afake abaprofeti engcwabeni kwaye nawahombisa nina emva koko kube njalo kwindoda elilungisa kuzo zonke izigaba zexesha
So do I indict this high polished.
Ngokunjalo ndilibeka ityala eliqela liphezulu ligudisiweyo labantu abahamba inkonzo abalala uKristu balomhla. Nina ngokumila kwenu kokuhlonela uThixo nibethela uKristu wam okwesibini ngokuxela abantu uba la mazwi ngawomnye umhla kwaye akangowa namhlanje. Ndiyanimangalela ndinetyala ngenkohlakalo enye babe nalo ngayo ngemini yokubethelela. Ukubani buyele kuThixo kungenjalo nitshabalale kwaye kwakhona ndithi. Apha amabandla ona abafundisi abethelela ngokunyelisa yena ulizwi Thixo iba nenxeba mandiyithethe loo nto kwakhona isenokuba ixhubekile kumakhaseti apha amabandla bona isifundisi siyabethelela ngokunyelisa yena ulizwi. Akumangalisi ukuba kwakhona phakathi kwamawakrazukayo nesibhakabhaka esibamnyama umsindisi wam wathoba intloko yakhe wafa kodwa ikhuselo elivulekileyo lavula indlela eya kwimivuyo yezulu nemini engenasiphela ndithetha kweli khasethi ndisenzela nesihlwele sabaphulaphula ndithetha oku phantsi kwempefumlelo kamoya oyingcwele bani ungakwicala le nkosi makeze phantsi kweli lizwi.
God will surely bring this wicked Christ tonight.
Uthixo ngokuqinisekileyo sizisa esizukulwane sikhohlakeleyo sikhanyela uKristu sihlala uKristu emgwebeni ngenxa yokunyelisa ukubethelela ilizwi lakhe eliqondakalisiweyo. Eza emgwebeni ndisibeka ityala. Ubani na ungakwicala lenkosi watsho uMoses makeze kum. Ngethuba intsika yomlilo yayijinga apho njengobungqina. Ubani na ungakwicala lenkosi.
Let him take up the word.
Akathabathe ilizwi akhanyele umgaqo wakhe alandele uYesu Kristu yonke imini kwaye ndiyakuhlangana nani xa kusayo. Masithobe iintloko zethu ngoku sifumane ilizwi lomthandazo.
O Lord God, the giver of eternal life.
Oh Nkosi Thixo, mphi wobomi obunaphakade nombhali weli lizwi othe wabuyisa kwakhona kwabafileyo inkosi uYesu.
A generation of
Othe ngokuqinisekileyo walingqinela phambi kwesizukulwana sabantu abangakholwayo.
It's been long this morning. Many a sick.
Belikazalide kusasanje baninza obahlelwe apha inkonzo izalisiwe.
People standing around.
Abantu bemijikelele. Kwaye amakhasethi enziwa ukuze aphumaye kulo lonke ihlabathi kwiindawo ezahlukeneyo. Abalungiselela baya kukuva oku kumagumbi abo okufundela. Ndiyabathandazela Nkosi. Makathi la mazwi angene nzulu entliziyweni asike nzulu.
Cut away all the world.
Asike asuse lonke ihlabathi. Ukuze bathi ngokunjalo njengalomlungisele lincinane omwisile ezantsi eKentucky weza kumngenye imini wathi andandisifa ezo zigaba zisikhanya zebandla ndaliva likhwaza mkani kwezo ndonga zebhabhiloni wathi ndalinqama ndemka andiyazi uba ndiye ngaphi na okanye ndenze ntoni na kodwa ndemka. Mayibongwe inkuthalo yalo mfana nenkosikazi yakhe nabantwana babini okanye abathathu. Thixo abaninzi bangangayifumana indlela yokuya kwilizwi likaThixo ekuphela kwendlela yobomi kuba yena ulilizwi. Ndiyabathandazela ngabanye bawo ngamanye amaxesha ekuthetheni ezi zinto akukho ngakukhohlakala kungothando ngoba uthando luyalungisa kwaye ndiyathandaza Thixo ukuba abantu babe nokuqonda oku ukuba kunjalo ukuba kujoliswe ekubeni kulungisa wena lowo wathi walungisa waze wabathandazela emnqamlezweni usithi bawo baxolele bona bazifama abaqondi nje oko bakwenzayo.
I pray for them ministers.
Ithandazela obefundisi namhlanje wabethela ilizwi kwakhona ngokuthatha imigaqo yabo yemvaba zomhlelo nemfundiso bazowamisele zona endaweni yelizwi lobomi. Ukuze ngoko phambi kwabantu bagxeke yona nyaniso eyiyo uThixo ayingqinela ukuba yinyaniso yakhe. Siyabathandazela bawo ukuba ubabize beze kwizihloso omsitho kwakhona kwaye bangabangeza ngeli thuba bangabi nakuzicelela uxolo. Kuba ndiyaqonda ukuba ubizo lokugqibela lisenokuba selidlula kusenokuba kusemva kwexesha kakhulu ngoku ndiyathemba ukuba kunjalo. Sikelela elibandla elincinane likhoyo apha la makhulu ambalwa abantu bahlanganisene apha kusasa nje ngale mini ishushu behleli apha ithuba elide mhlawumbi iiyure ezimbini nangaphezulu zenkonzo bephulaphula bakhange bemke bahleli bazona baphulaphula abaninzi babo belindele iidinala zabo abafazi bemi kunye neentsana zabo kwaye belindile babambelele kulo lonke ilizwi. Nkosi ndiyakuqonda ukuya kwenzeka kum ngaloo mini omgwebo ukubantu balahlekisile abo bantu. Ndinesazela Nkosi ndinesazela kangangoko ndinokuziva kubandisa makubathabatha andibaseli zwini ibenze baphile ngelizwi bacela ukuba wena isenguwe izolo namhlanje nangona phakathi nami oyingcwele mkhulu nguYesu Kristu nto nje kwimoya omoya oyingcwele loo ndoda inye watsho wena usaye kuba lithuba elincinane ihlaba lingabe sandibona ke nina niya kundibona kuba ndiya kuba kunye nani ndibe kuni kwaye ndiyazi ukuba oku nguwe Nkosi kwaye siyakholwa kuwe kuba sibone usenza kwa ezo zinto phakathi kwethu siyazinikezela iziqu zethu namhlanje ngokukhululekileyo senza njalo apha kweli bandla nasemakhasethini Nkosi kanye ngalo mzuzu yanga yonke indoda nomfazi inkwenkwe okanye intombazana ethe elapha ngoko okanye emingaphandle okanye ekuva ekhasethini oku
May we at this moment make a deep confession.
Sanga ngalomzulu singenza ukuzinikela kunzulu sinikele iziqu zethu ngokupheleleyo ukukhonzeni uThixo. Hamba phezu kwesifele Nkosi ngamandla uphilise abagulayo. Bathe kho inkwenkwe encinane esisikhwala ehleli ngapha. Makathi lo moya uyingcwele mkhulu. Uyazi ukuba ukuhlala nje kubukho obunjengobu kuya kuyenza loo nto. Ukuba ungahamba ngonomathotholo nomabona kude uye kuwo wonke amazwe uphilise abagulayo. Wathumela ilizwi lakho lazinabaphilisa ungenza kwaloo nto ngalo mzuzu ndiyathandaza Thixo ukuba uphilise wonke umntu ogulayo wonke osikhwala wonke oqhalekileyo apha nawo bawevayo lamazwi osiphe oko umthandazo wam ngenxa yabo ngothando lukaKristu entliziyweni yam nokuvakalelwa ngenxa yabasweleyo ndiyabazisa Nkosi kuwe phezu kwesibingelelo sedini apho umzimba unegazi walo mvana ulele khona njengentethelelo yezono zethu nezifo ulele apho ndithandazela inceba ebantwini ndifuna ukuma njengoba wenzayo uMoses ethubeni ngenxa yabo Nkosi ndithi Thixo yiba nenceba kubo ithuba elidana ubanike elinye ithuba ungayenzi loo nto ngoku Nkosi mayithi ivangeli ihambe ibhekele phambilana bagwetyiwe Nkosi ndiyathandaza uba inceba yakho enkulu nobabalo lwandiselwe kumntu wokugqibela unegama lakhe elibhalwe encwadini kwaye ndiyazi ukuba baya kuza akuyo nto inzima ukuthandaza ngokuchasene nelizwi elingcwele okanye ngokuchasene nelizwi elingcwele ndithetha ukuthi Nkosi ilizwi elithenjisiweyo ilizwi elingenelweyo ilizwi elabamiselwa ngenxa engaphambili ilizwi elabamisela ngenxa engaphambili aba bantu emva phaya ngaphambi kokusekwa kwehlabathi asiyonto inzima ukuthandazela ukuba wena usimise abo bamagama asencwadini ngokuba ndiyazi uba uyawuyenza loo nto uyesu wathi bonke andinike bona ubawo baya kuza kwaye akukho mntu unokuza ngaphandle kokuba ngulowo kunikelwe ngaye ngoku ndiyathandaza Thixo ukuba kuyo yonke indawo lamazwi aya kuya kuyo kokubini ekhasethini nalapha ngoku ukuba umoya oyingcwele uyakubiza wonke umntu wamiselwa ngenxa engaphambili khona ngoku ususela ekusekweni kwehlabathi ngethuba igama lakhe labhalwayo encwadini yobomi yemvana bangabangeva izwi likaThixo lithetha namhlanje ngelo lincinane lizoleyo izwi elincinane ezantsi entliziyweni yabo lisithi yiyole indlela hamba kuyo
Granted, Father.
Siphe oko bawo ndicela oko egameni likaYesu.
Waye
ngelithuba sisazithobule iintloko zethu apha kwesihlwele. Ukuba uyakholwa ukuba oku kuyinyaniso. Waye ubeke isandla sam phezu kwezitshefu zilele apha neepasile zabagulayo nabaxhwalekileyo. Ndifuna ukubuza umbuzo ngokunyanisekileyo ngoku. Andihleli ukuza apha nje ukuba ndiviwe. Ndidiniwe, ndiphelile. Andisemtshanga njengokuba ndaninjalo kwaye ndiyazi uba imihla yethu ibaliwe ndiyazi uba ndimele ukubeka yonke into encinane endinakho senzela ubukumkani bukathixo ndiyakushumayela lonke ixesha endinokufumana ngalo ithuba ndiyakuya nokuba ndiziva ndifunana okanye hayi ndizapha ngenxa yokuba ndiva ndinokukwenza ndifuna ukukwenza ndiyanithanda andizithethi ezi zinto zirhabaxa zilukhuni kanjalo ngenxa yokuba ndifuna ukwenza njalo kukho kungongoza okungaphakathi kum le nto inye ibingqinelwe yile nto endinyanzela ukuba ndenze ezi zinto ndithetha ngobubele nothando andizimisele kubangxolisa abafazi bakuthi okanye amadoda akuthi andizimisele kuyenza loo nto mzalwana dade ndizimisele kuphela ukuzisa kuni indawo ebukhali ukuze kufikelele kwindawo apho niyakubona khona ukulungiswa nesabhoko senkosi ukuze ningene ngoku musanukuyibekela bucala kungenzeka nilinde kube kudala kwaye nina ninqwela ukuza kwicala lenkosi lobuzinikela kuphele entliziyweni yenu phambi kwesihlwele ngoku okanye nokuba kuselizweni apho aya kuya khona la makhasethi ningathanda iintloko zenu zithotyiwe musakuziphakamisa isandla zakho uba uzimiselanga kwenza njalo ngoku ubangenene uzimisele kuloo nto ufuna ukuza enkosini nobomi obunikezelwe ngokuthe chatha awunakusiphakamisa isandla sakho khona ngoku wena inkosi ikusikelele unikezela isiqu sakho ngokutsha kuKristu ukuze ngizame ukuthwala ihlazo uthi ndikulungele namhlanje ukuthabatha ihlazo ndiziphakamise zozibini izandla zam nam mna ndifuna ukuthabathela kum ihlazo likayesu kristu ndiluthwala ngovuyo oluphawu lokubizwa mqengeleko ongcwele nokuba intoni na usenokubizwa ngayo ndiluthwala ngokuzingca ngokuba kungenxa yenkosi ndiluthwala ngokuzingca andifuni ukwenza kwaloo nto inye nonke phakamisani izandla zemithi ngoba abalolukathixo ndiyafuna ndi abadlulisile babuye becinga ukuba yayimbeko enkulu ukuthwala ihlazo legama lakhe okanye ufuna ukuthwala ihlazo lenkwenkwezi ethile yasehollywood okanye into ethile kamabonwa kude okanye ilungu elithile lebandla okanye into ethile okanye ufuna ukuthwala ihlazo lelizwi likayesu kristu ndinike ihlazo lelizwi nkosi ndiyazi uba yena walithwala ihlazo lelizwi likathixo mandilithwale nam nkosi nalo mnqamlezo ozinikela ndiyakuthwala kude ukufa kundikhulule ndize ndigoduke ndiye kuthwala isitshaba yakuba nesitshaba ngenye imini siyenziwa ngoku xa ubomi basemhlabeni buphelile ngoko siyazi ukuba siyakuba silungile ngoku akukho ndawo iyakuzisa abantu ngasesibingelelweni masisilo sakho apho ukhoyo sibe sisiguqo abo bakholwayo ngeli thuba sithandazayo bawo wasezulwini kukhangeleka kum ngathi phantsi sonke isandla sabatshana abadala esiphakamile kwabaphulaphula ndiyathandaza ukuba ngalo lonke ixesha iyakuthi ikhaseti lidlalwe uba abantu bayakuphakamisa izandla zabo baguqe ekumbini utata nomama bahambe babambane izandla bathi thandwa sibe ngawo amalungu enkonzo ngokwaneleyo masize kukristu siphe oko nkosi sikelela abantu balapha ndiyathandaza ukuba ubanike nkosi ubomi bokuzinikela abaninzi babo nkosi bangabantu abalungileyo bangabantu bakho bebengayazi nje inyaniso aye ndiyathandaza ukuba ubabonise inyaniso yakho nkosi ilizwi lakho liyinyaniso njengoba watshoyo kuyohane ndiyacinga ukuba malunga nesahluko sesimi nesixhenxe wathi bangcwalise bawo ngayo inyaniso ilizwi lakho liyinyaniso waye lona kwakhona ilizwi lakho liseyinyaniso lihlala liyinyaniso ngokuba linguthixo waye ndiyathandaza thixo ukuba bangcwalise ngayo inyaniso oko kukuthi bangcwalise benze msulwa kuyo yonke imigaqo neemvaba zobuhlelo benze msulwa kuzo zonke izinto zehlabathi beze kubomi bokuzinikezela kwilizwi siphe oko nkosi bangabakho ngoku wathembisa ukuba uya kuyenza loo nto waye njengesitaka sakho ndinikela ngomthandazo wam ngenxa yabo egameni likayesu kristu ngoku iintloko zethu zithotyiwe masicule eli culo ngeli thuba siqhubela phambili ukuthandaza
Jesus paid all to him.
Think of it.
Yesterday I was in a place.
Izolo belukenye indawo yazenye into yabendilinganisa isuit athe umzalwane olapha enkonzweni wandithengela yona. Yathi isuit yakho ikhangeleka eYesus baye bendithenge epholileyo. Ndaya phaya ukuya kuyisika. Yazi yathi khawutsho iqala balapho nasekunene lihlile. Inoba wathwala umthwalo onzima namhlawuthini. Yazi ndacinga ewe umthwalo wesono. Kodwa uYesu wahlawula konke kulaphula njengoba silicula
Jesus paid all then all my life to him
what is sin done?
Sin had left a crimson stain he washed it God be merciful to us.
Thixo ibane inceba kuthi njengokuba ilithuba lokucinga nzulu.
Let the word soak in deep.
Malithi ilizwile ingene nzulu nkosi enhlizweni. Labathi abantu nangona kusena kuba ixesha limkile lokufumana idina lazabo.
But Lord, this is more than meat.
Kodwa nkosi okungaphezulu kokudla, bubomi obu. Ilizwi lami likukudla watsho wena. Waye loo nto imiphefumethu elambileyo ifumana isidlo kuyo.
Now take us, Lord.
Ngoku sithabathe nkosi. Usibumbe.
Lord, take me with you.
Nkosi sithabathe kunye nabo. Ufuna kuhamba nabo. Ngiyaye Calvary ngoku nkosi. Bakholo.
I'm going with this congregation.
Ngihamba kunye neli bandla.
Now just mold me over, Lord.
Ngoku ndibumbe njengokutsha nkosi.
I did wrong.
Yenza ukuphosakeleyo amathuba amaninzi endathi. Apha ungekudala bendiza kuyeka nje ukushumayela. abantu bebengandiva bahlala nje besenza into enye ndaze ndanokutyhafa ndazoyikisela owuthixo kwiicawa ezimbalwa ezidlulileyo apha wena undinike umqondiso phaa phandle ndaze ndifunda ibhayibhile ndibona into wayixela umoses kanye njengokuba belinjalo elaa phupha njengokuba kwakukho intaba kanjalo yayiya kuba ngumqondiso kuye baze kwathi kanye ekupheleni kwayo ukwazi ukuba ndashiya uninzi lwabantu abagulayo ulungiselelo olungekho kuphela ekuprofetheni koko ekufundiseni ilizwi nokuthandazela abagulayo wenza ukuba indoda iwe ife kanye apha emgangathweni waze wayibuyisela ebomini ukwenzela ukungqinela ukuba yayiyinyaniso leyo uhlala ulingqinela njalo ilizwi lakho ngoku nkosi lingqinele khona ngoku ngeli thuba ndiphambi kwetrone yakho ndabatha ngamnye kwabo bantu nkosi upha ihlabathi kuthi ndithabathe nkosi ngeli thuba siphambi kwakho ndabatha nje ihlabathi khama iintliziyo zethu thixo khona ngoku dala ihlabathi nekhaya lehlabathi lisuke kumathixo nasibe ngamakristu azinikeleyo owuthixo sibe ngabanothando awunobela abalungileyo sithwele isiqhamo somoya awungenzi loo nto nkosi siphambi kwetrone yakho isono siye ichaphaza lingqombo kuye ngamnye kuthi kodwa igazi lakho lingasisusa nkosi isenze sibe mhlophe ngokwekhephu oko ngeli thuba silindele kuwe thabathe singabakho sinikezele ubomi bethu kuwe egameni likayesu kristu siphe oko nkosi sisonke ngabanye khama intliziyo yam nkosi ndiyazibona iimposiso zam ndiyazibona iimpazamo zam zonke thixo ukusukela ngeli xesha ndizama ukuphila ngokona kungcono ndinako ukunceda wena ndifuna ukuhamba ndifuna ukunikezela ubomi bam ngokutsha kuwe kuyo yonke le ndawo ngale ntsasa emva kokuzisa esimangalo ngokuchasene namadoda angabefundisa abahlobo bam phaya phandle ndibe nokuthetha izinto zilukhuni kodwa nkosi oko ndikwenze ngempembelelo yakho ndiva ukuba undixele ukuba ndiyenze loo nto ngoku isukile amagxini am nkosi ndiyavuya ngenxa yokuba isukile mayibe ngabo abanento yokwenza nantoni abayithandayo ngaloo nto bawo ndiyathandaza ukuba babe nokuyamkela ndiyathandaza ukuba usindise mntu ngamnye nkosi kwanga kungavela imvuselelo yamalungisa namandla amakhulu eze phezu kwebandla kanye phambi kokuba lihambe akunzimanga ukuthandaza loo nto ngokuba wayithembisa waye silindele nkosi olo tsalo lwesithathu lwamandla saziyo ukuba liyokusebenza izinto ezinkulu phakathi kwethu ndingowakho nkosi ndizibeka kwezi silingelelo ngokuzinikela njengoko ndaziyo ukuba ndinokwenza ndisuse ihlabathi kum nkosi ndabatha ususe izinto kum ezitshabalalayo ndinike izinto ezingatshabalaliyo ilizwi likathixo nanga ndinganako ukuphila ngokusondele kangako kwela lizwi ide ilizwi libe ngaphakathi kum mna ndibe ngaphakathi kwilizwi ndiphe oko nkosi ndangandi ngephinde ndimke kulo ndangandi ndalibamba elo qelelo kumkani ngokuqine kangako ndiliqinise ngokusondele kakhulu phe oko nkosi sisikelele sonke singabakhonzi bakho njengokuba sinikezela izicu zethu kuwe ngale ntsasa ngokutsha ezintliziyweni zethu singabakho egameni likayesu kristu ukuze sikukhonze
Jesus
Thixo andisikelele mzalwana uNeville